Enkosi mzalwane Omar. Enkosi kakhulu. Kuhle. Siyavuya ukubuyela emnqubeni kwakhona ngalenthasa nje ukuthothoza okuncinci. Sibenele injalo kumangalisa ixesha ngale veki. Lena ibe yenkulu iveki yensikelelo kum. Kwaye ndiqinisekile ibe njalo nakuni ngokunjalo. Abaninzi benu apha. Abaninzi bazuze umoya oyingcwele. Leyo ibiyinjongo yethu kulo mhlangano. Kwaye isizathu sokungawupapashi phandle kakhulu kubekwe isizathu sokungabi nandawo yokubeka abantu. Yabona, thina nje, ubusuku emva kobusuku, abantu bayemka nje, abo ngabantu bethu basekuhlaleni, kwaye siwuchazile nje phakathi kwabakuthi, apha. Kwaye, malunga nenkxaso njengoku ukwenzela ibhaskiti, ibisenzelwa abantu bethu basekuhlaleni, enjalo, leyo yinto yethu yebandla, esi sesethu sesiqhelo isikolo secawa, yabona. Kwaye, bona, kakade, ukuba nabani ebefuna ukunceda kulamba, siya. Siya kuqinisekisa ukuba isiwa kwabona abanesidingo. Sineentsapho esixekweni ezingenayo kwanto, ezingasayi kuba nanto ukwenzela iChristmasi. Zixhomekeke kweli bandla. Kwaye ke ngaloo ndlela kutheni iya kuya kweso sizathu. Omnye wamadikoni baxelele nje ukuba iye yantoni okanye udade wethu emva phaya uya kuyithatha. Ngoku ndivile sesinayo inkonzo yobhaptizo ngale ntsasa. Ngahlobo luthile bandibethile mna kokuya. Abenzanga njalo. Kuhle. Ngoko siya kuba nolunye ngobu busuku. Ke ngoko sibe nezimbini zazo. Ke sifanele okanye okuncinci iqula liya kube lizalisiwe kuba kwamsinya emva kwenkonzo ngobu busuku iya kubakho enye inkonzo yobhaptizo. Kwaye abanye babo bathe kofanela babhaptizwe. Ke uBilly ubaleke wenyuka kwimizuzu embalwa egqithileyo wandixelela wasukuza kwangoku ngokuba umzalwane uNeville kufanele abhaptize kuqala. Kwaye wathi bekukho abantu abaninzi phaya bekufanele bemke kanye ngoko kwaye bebengaqinisekanga ukuba besiza kuba nobhaptizo ngale ntsasa. Khumbulani eli qula lisoloko livulekile maxa onke nangaliphi ixesha nangayiphi iyure yosuku okanye yobusuku lilungele ubhaptizo. Abanye abalungiseleli beza apha basebenzise eli qula ukubhaptizela. Ke siyavuya kakhulu ngoko. Apha ngexesha eligqithileyo ibandla iPark Methodist bendingaphaya kwinkonzo yenkonzo yokushumayela. Kwaye othandekayo umzalwane wathi bendingaphaya kumzalwane uBrenham ngolunye usuku ukuya kusebenzisa leya wathi yintoni eniyibiza ngayo laa nto. Ndathi iya kuba nzima kumbuyisile ukuthi Baptisti. Babe nesityana esincinci phaya abathiza kuso. Niyazi nje into encinci ihleli kokuya. Ndathi linzima kakhulu igama kumbuyisile ukuthi Baptisti. Ndatsho wathi singathanda ukuba nolunye lwalo khona apha ngahlobo luthile ndiyakukholelwa okuya. Ke kumbulani, amawisile, amabhaptisi, amarhabe, nawuphi othanda ukulisebenzisa. Nantso ke, livuliwe, amanzi asimahla. Kwaye, sinokhuni oluncinci lwencinci, ukhuni olushushu esilufaka phaya ukuzama ukuwafudumeza. Kodwa ndiye ndixelela ngoku, hayi wafudumezi, ngawona amanzi abandayo endakhe ndaweva ebomini bam. Kwaye, ndibhaptizile, amaxa amaninzi, apho kwafuneka ndithabathe unyawo lwam, ndikhabe umkhenkce emjelweni ngolwa hlobo ukwenzela ukubhaptiza. Kuze emva koko ndigoduke ndizame ukuya apho kufuneka ndihlale khona, tshintshe iimpahla zam, kwaye iimpahla zam ziya kuba ngumkhenkce kum ndihamba. Bekunzima nje nokwenza amanyathelo am, umlenze webhulukwe yam wawumile nje ukwenza amanyathelo am, kwaye ebengabandi njengawo lana. Lawo ngawona amanzi abandayo endakhe ndawabona ebomini bam. Andizange nje ndabona nawuphi amanzi afana lawo. Mzalwane uKelly aphantse andibulale ngokuba ngumkhenkce lonke ixesha ndingena phaya. Kwaye ke emva injalo loo nto xa uziva kamandi ayenzi. Udade uKelly uthi xa uziva kamnandi ayenzi. Siyavuya ngeli qela labantu livuyayo lixubeneyo apha kuzo zonke iintlobo ezahlukeneyo zamahlelo ngabantwana nje bakaThixo bexutyiwe. Kukho abantu apha abangamawisile, Baptist, Nazarene, Pilgrim Holiness, Katolika, amangqina kaYehova, ababunzululwazi bobuKristu, amaPentecost, yonke into ixutyiwe. unomyuda mayibongwe inkosi ngalonto enkosi siyavuya kakhulu ngomyuda ewe mhlekazi ukuba ibingekho ngenxa yomyuda andazi besiya kube siphi indalo lonto ngoku kulunge kakhulu oko yiloo ndlela izulu eliya kuba yiyo ngokuqinisekileyo kuba izulu liya kuhlangana lonke ngawo onke amahlelo ahlukeneyo kwaye seso sizathu sihleli kunye kwezasemazulwini indawo ngoku dok oko bekulihlotyaza lesisaykholoji ndiyazi ibililo yena bendingasondelanga ncam kuyo ukuba sitshotorhana kancinci ngale ntsasa iya kungena kwigiyara yesibini emva kwethuba ize iqalise ukuqalisa niyazi xa ndiqalisa ndiyakholwa ngoku ndibe nayo imibuzo engenayo kubusuku obugqithileyo ngokubhekiselele futhi kumhlangano ukuba inkosi ithandile yakuyiphendula ngokukhawuleza kakhulu ngobo busuku phambi kokuba sibe neyesiqhelo inkonzo yentshumayelo ngobo busuku kwaye ke qiniseka ngokuza ngobo busuku ukuba unganako kwaye ukuba inkosi ithandile ndifuna ukushumayela kwesibalulekileyo kakhulu sona isihloko sokuvala imvuselelo ngobo busuku kangangokuba sisazi ngaphandle kokuba umoya oyingcwele uya kusikhokelela mgama abaninzi benu kakade uya kufuneka babuyele emva emakhaya enu namhlanje okanye emva kwale nkonzo mhlawumbi ngale ntsasa sifuna ukuthi siyanithakazelela kakhulu kwaye sifuna ukuninqwenelela iChristmas emyoli nongcono unyaka omtsha uThixo abe nani kwaye aninike izinto ezintsha okungaphezulu kubomi obutsha enibufunayo nibulambeleyo ngoko endikwenzayo ngokwam ukulambela okungakumbi kukaThixo kukho eminye emininzi imibuzo kukho ndifumene nje imbalo egumbini kanye ngoko bandinikile kwaye omnye umzalwane unike unyana wam kubusuku obugqithileyo eminye imibuzo kwaye andifumananga thuba lokufika kuyo ngokuba ndiyihlohle nje epokothweni yam kwaye bekusemva kwexesha kakhulu kwaye eminye yayo ibhekiselele emva kwakhona kulowo amate okanye amahebhere isithandathu isine udade umami nje uthe kwimizuzu embalwa egqithileyo okokuba wayevuya kakhulu ukufumana okuya kuba wayebuze kwaumbuzo omnye kwixesha elithile eligqithileyo okuya kokona kubetha kakhulu kodwa iqinisekile nonke kuni niyifumene into ebiyiyo ndiyathemba nenzile asingomkristu ozaliswe ngumoya ngoku ukuba uya kuya kumahebhere ishumi uya kubona ukuba watsho phaya wahlukile ngoko uthetha ngesingaxolelekiyo isono kumKristu kodwa esi kumntu ogcwalisiweyo kodwa lona ngumntu olikholwa lasemdeni ongxamle nje sinawo kuwo onke amabanga ukuza nje ebandleni kwaye owu bayakuvuyela ukwenziwa inkosi kodwa abasokuze bangene kuko bayakuvuyela ukubona umntu ephilise kodwa abasokuze benze nzame zokuphuma bayokuthandazela ogulayo batyelele isibhedlela okanye ukwenza into elungileyo yabona ngokwela hlobo nilubonile lona uhlobo bangcamle babonile njengoko benditshilo ooKhayini amaKanani okanye amaSirayeli xa ayesondela eKanani aphantse angena aya phaya kude ngokwaneleyo ukuba bafumane incasa yeziqhamo zelizwe kodwa athi owu thina asinako thina asinako yenza kodwa uYoshua noKhalebu bazi ukuba banakho ukuyenza ngokuba babe nesithembiso sikaThixo kwaye koko uPawulus wayezama ukuthetha ngako ebhekiselele emva phaya kubo abasondelayo kuyo kufutshane kakhulu kodwa bengasokuze babeke isandla sabo kuyo ngokunokwabo bathi nje owu ndiyaya ecaweni zona icawa ndiya kwelobungcwele ibandla lamapentekosta ndiya koku kodwa ingaba wawamkela umoya oyingcwele okowakholwayo owu hayi andikayenzi okwakaloku nje ndiyabona nako ke apho ukhoyo kodwa ikholwa lenene alisokuze liphumle lide liwufumane wona lifanele libe phaya kuwo yabona nje uhlobo lwekholwa lwasemdeni ngoku lowo ngumntu wathetha ngaye uPawulos kanjalo ngoku ngale ntsasa ngowesiqhelo umyalezo wevangeli wale ntsasa inkosi ithandile indinike elaneleyo izwi ke ndicinga ezo zizaziso andiqinisekanga kodwa ndicinga zizo kangangokuba ndisazi kwaye umzalwane uNeville uzenzile ezinye kwaye ndifuna nonke nazi ukuba nje ungale ndlela nina abafanele bagoduke ngoku kwaye ningenakho ukuhlalela inkonzo yangorhatya ndifuna nazi ukuba ningaze nibe lapha nangaliphi ixesha ndinqwenela bekunjalo yizani nizokuva umalusi wethu sinowenene umalusi kulo mnquba umzalwana uOman Neville. Andikutsho oko ngokuba ehleli apha ndimazile iminyaka kwaye zange athinte nakancinci usengula Oman Neville isicaka senkosi. Kungaxhomekeka kuye nje othembekileyo onyanisekileyo omangalisayo umshumayeli. Ndihlala emva phaya kwaye ndibavile abashumayeli kwihlabathi lonke beshumayela kodwa ngamanye amaxesha ushumayela izinto ezindimangalisayo ndiyakuxelela zimke nje nawe kwezo nto zincinci azisebenzisayo ndiyakuxelela. Lonke ixesha ndisiza ndiphatha ndifumana malunga nezihloko ezilishumi elinesihlanu ngokuphuma kwintshumayelo yakhe xa ndisiza ndizibhale phantsi. Ndigoduke owu bethu akunakwenza umyalezo okuya owu bethu akunakwenza umyalezo okuya kwaye nje ndikubhale phantsi. Ke jikelani nizokuva umzalwana wethu uNeville nize nizinxulumanise nabantu bethu. Bangabantu abahluphekileyo bahlupheka kakhulu kodwa bayayithanda iNkosi baya kunithanda nani kwaye siyavuya kuba beninathi kwaye ndithandaza ukuba uThixo anisikelele. Ngoku masithobise iintloko zethu okwethutyana phambi kokusondela elizwini. Nkosi enenceba, siza ngoku nje ngentobeko njengoko sisazi indlela yokuza. Siza egameni likaYesu. Sikholwa ukuba wena usithembisile ngaye okokuba wena uya kuva nantoni esiya kuyicela kuwe egameni lakhe. Kwaye siyathandaza Thixo okokuba uya kwenza oku ibe lutyelelo kuthi apha ngale ntsasa. Sifuna ukubulela wena ukusuka kumazantsi entliziyo yethu ngoko usenzele kona ngale veki iphelileyo. Ezininzi ezidakumbileyo iintliziyo zenziwe zavuya. Abaninzi abantu benziwe bavuya. Kwaye abaninzi ababebhidekile elizwini ngoku bakhwaza uloyiso ngoYesu Kristu. Sibulela wena ngezi zinto. Kwaye siyathandaza Nkosi okokuba namhlanje iya kuba lelinye ixesha oya kuthi utyelele abantu bakho. Kwaye sihlangene apha sonke ezininzi iintlobo ezahlukeneyo ndingatsho zeecawa zobuhlelo. Abanye ngeenkolo ezahlukeneyo omhlawumbi okobuhlobo kungavumelani phezu kwezibhalo. Kodwa singavumeli oko kube ngumqobo konke konke nkuna kudade womyuda ophakamise isandla sakhe. Sihlangene kwezasemazulwini indawo kuKristu uYesu. Siyathandaza namhlanje okokuba umoya wakho uya kuthululelwa ngokutsha phezu kwethu. Siphe ubhaptizo olutsha ngale ntsasa Nkosi okanye uzaluso olutsha kwaye sicela ukuba uya kuphilisa abagulayo abaxhwalekileyo abo banesidingo apha. Indoda ihleli apha kwisitulo samavili, abanye phandle phaya mhlawumbi benengxaki yentliziyo, abanye benomhlaza bayafa Nkosi kwaye oogqirha abathandekayo belizwe lethu bazichazile izigulo zabo baze behlela kuzo nzulu kangangoko benako kwaye mhlawumbi ngotyando kwaye futhi elaa demoni lisabambelele lizimisele ukuthabatha ubomi babo kwaye bangasika ndaweni ithile ngemela yabo nezandla ezithambileyo ukuzama ukunceda laa mntu kodwa elaa demon liyakunyebelezela kwenye ikona encinci kwaye phaya liqalise kwakhona kuba linako ngokupheleleyo ukuzimela kugqirha kodwa Thixo alinakuzimela kuwe. Wazi kakuhle apho likhoyo kwaye ngelizwi lokholo lwakho namandla kuya kufuneka lisuke. Kwaye siyathandaza kuwe namhlanje Thixo okokuba uyakwenza yonke into engcolileyo imke ebantwini okokuze babe nempilo baze bonwabele iintsikelelo zenkosi uThixo wethu kuba sikucela kona egameni likaYesu. Amen. Ngoku kukho iitshefu ezininzi ezilele apha kwaye siyakuthandaza phezu kwazo kwaye ukuba akunayo elapha kwaye uyayinqwenela kulungile ungasibhalela nje apha kwiposi isithathu sibini sihlanu kwaye kwakamsinya siya kuyithumela ibuyele kuwe. Oko kufumaneka ngoku kwincwadi yamaHebhere, kwincwadi yezenzo, isahluko ishumi elinethoba, apho sithatha iitshefu okanye imibhinqo ebantwini sithandaze phezu kwazo. Masityhileni ngale ntsasa ngoku kwizibhalo, kwincwadi kaIsaya, isahluko sokuqala, Isaya isinye, ngelixa sifunda inxenye yesibhalo.
While you're turning to this book to
follow us in the reading, we are
going to speak something about the healing service coming up.
Now, we do not say that the divine healing is a major. Kodwa siyakholwa ukuba ulungiselelo lukaYesu Kristu amakhulu asibhozo anesithandathu epesenti wayo yayiyimpiliso engcwele, kwaye ekubambiseni umdla wabantu ngempiliso engcwele izise ukuqonda ukuba wayenguThixo, kwaye wathi ukuba andinakundikholelwa ukuba ndikokuya, ngoko kholelwani imisebenzi endiyenzayo mna, kuba ukuba mna andenzi imisebenzi kabawo wam, ngoko musani ukukholelwa kum. Kodwa ukuba ndenza imisebenzi kabawo nize ndingandikholelwa mna, ngoko ke kholelwani imisebenzi. Yabona, njengomntu wazenza yena uThixo emnqamlezweni okanye nje phambi komnqamlezo, bathi kuye, asikuculubi ngamatye wena ngenxa yemisebenzi emihle othe wayenza, kodwa sikuculuba ngamatye wena kuba ungumntu uzenza uThixo wena. WayenguThixo, wayenguye uThixo, wayekuye. Kwaye ke ngoko wathi, ukuba andinakundikholelwa, kholelwani imisebenzi endiyenzayo. Yabona, kholelwani nje imisebenzi ukuba yekaThixo. Kulungile ngoku, into ekwanye inamhlanje, akukho mntu emhlabeni unguThixo. Ukuqinisekileyo akekho, sonke singabantu, wonke ubani uzalelwe esonweni, wabunjelwa ebugwenxeni, weza ehlabathini ethetha ubuxoki. Kodwa ekubeni singene kuyo ngokucacileyo ngale veki, ukubonisa ukuba uThixo wakhe waphila ngaphezu kwendalo yakhe ngenxa yesono, ngoko waphila kunye nendalo yakhe kwimoya yomzimba uYesu Kristu, wabeka intente yakhe kunye nathi, wahlala nathi, wenziwa inyama kunye nathi, ukuze ave ubunzima esonweni nasezintlungwini, iintlungu nezinto esizenzayo. Ngoko wangcwalisa ibandla ukuze abe nokuhlala kulo. Ke yayinguThixo phezu kwethu, uThixo kunye nathi, uThixo ekuthi. UYesu wathi, ngawo lo mhla niyakwazi ukuba ndikuye ubawo, ubawo kum, kwaye nam ndikuni, nani nikum, kwaye niyabona phaya nguThixo esebenza.
When a person is so
ke xa umntu ezinikele ngokupheleleyo kumoya oyingcwele nokuthetha, asingomntu othethayo. Ndiyakwazi oko ngamava, ngamava am amancinci noKristu. Ndifumene amaxesha athe yena wandivumela ukuba ndizinikele kuye de ndingazi oko bendikuthetha. Kwaye bendingenakutsho oko ukwenzela nantoni ehlabathini, kodwa nguye okuthethileyo. UHeti uhleli emva phaya, inenekazi. Ngenye imini xa olu lutsha ulungiselelo endithemba ukuba luya kuza ngale ntsasa, kwaye nonke ninanivile malunga nalo, kwaye xa sasihleli, kwaye kukho okuncinci isibhozo okanye ishumi kanye apha ngoku, babehleli bekho ngela xesha. Kwaye xa umoya oyingcwele wajikela kulaa mfazi, wamxelela ukuba acele nantoni ayinqwenelayo, kwaye iya kunikezwa kuye. Ucinga ukuba ndandinokutsho okuya? Ukuba bendinako, bendiya kukutsho kanye ngoku. Kodwa ndandingenakutsho okuya, kwaye ndancancazela, ndandityhafile kakhulu. Umzalwane uBanks Wood emile phaya, wayehleli ecaleni kwam, kwaye umbilo usihla ngezandla zam, kwaye ndandityhafe kakhulu de ndaphakama ndayishiya indlu. Yandoyikisa kakhulu. Kodwa umfazi wacela enye yezinkulu izinto anokuthi nabani ayicele kwaye wayizuza. Yabona, lowo yayinguThixo, yayingeyondoda. Indoda ayinakuzenza ezo zinto. UYesu wathi emthini, akukho mntu uya kutya kuwe. Baze abafundi kusuku olulandelayo, okunjani ukukhawuleza, iqalise ukusebenza kwangoko. Kusuku olulandelayo, uqalise ukubuna. Kwaye bathi, bonani ukhawuleza kanjani ukubuna umthi. Kwaye wathi, yibani nokholo kuThixo, ukuba inene ndithi kuni, ukuba ni, hayi ukuba ndi, kodwa ukuba ni. Nabani oya kuthi kule ntaba, funquka, kwaye angathandabuzi, kodwa akholwe oko akutshiloyo kuya kwenzeka, angakuzuza oko akutshiloyo. Lowo nguThixo kuwe, yabona. Ubani onokususa intaba, kuphela nguThixo. Ubani onokwenza izinto zenzeke ngolwa hlobo, kuphela nguThixo. Ke niyabona, ngaphandle kwempicano, uThixo usebantwini bakhe. Ngoko sifanele ukuhlonipha omnye nomnye. Sifanele sithandane omnye nomnye. Ngaphezu kwemiqobo yobuhlelo bethu, sifanele sithandane omnye nomnye. Nakanjani? Akukhathaliseki ukuba sinakuvumelana. Mhlawumbi abapostile babengenakuvumelana. Babefuna ukwazi ngubani oza kuba mkhulu nezinto ezininzi. UYohane Marko noPaulos phaya babene kwaye uPetros noPaulos babenokungavumelani. Kodwa unxibelelwano lothando. Yiloo nto esizamazamayo namhlanje, okokuba onke amawisile, Baptist, Rabe, Luther, nantoni eyiyo, sonke sihlangene njengembumba yamaKristu. Ngoku sizama ukuzaliswa ngumoya, ukuba sinyukele kufutshane noThixo, lowo umbono. Ngoku nimfumene uIsaya isinye, masiqaliseni ngomqolo weshumi elinesine. Kwaye ndiza kuthabatha isiqendwana, inkosi ithandile, ukusuka kumqolo weshumi elinesibhozo, ukutsala umxholo wam. Ukuthwasa kweenyanga zenu kunye neengqungquthela zenu, umphefumlo wam uzithile, zisuke zaba bubunzima kum, ndidinile kukuwathwala. Ekoluleni kwenu izandla zenu, ndiyakuwafihla amehlo am kuni. Ewe, naxa nenze nayiphi imithandazo, andiyikuva, izandla zenu zizele ngamagazi. Zihlambeni, zenzeni nyulu, susani ububi beentlonti zenu phambi kwamehlo am. Yekani ukwenza ububi, fundani ukwenza okulungileyo. Khathalelani ukugweba, hlulelani ocudisiweyo, gwebani ityala lenkedama, thethelelani abahlolokazi. Khanize ngoku, sibonisani, utsho uYehova, nokuba izono zenu zide zavela zanjengengubo ebomvu, ziya kuba mhlophe njengekhephu, nokuba zide zayinqombela njengebala elibomvu, ziya kuba njengoboya. Ukuba nithe navuma, naphulaphula, nodla izinto ezilungileyo zelizwe. Kodwa, ukuba nithe anavuma, naba nenkani, niyakudliwa likrele, kuba umlomo kaYehova uthethile. Uyazi, mvanje, sive kakhulu malunga neenkomfa. Abantu behlangana, yiloo nto uThixo athetha ngayo apha, inkomfa nabantu bakhe. Izani, sibonisane, yiloo nto ebesiyenza kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo. Kwaye, okungako kwesizwe kunjalo, kunye nemiba yesizwe namhlanje, imiselwe kwiinkomfa. Apha, kwixesha eligqithileyo. Bendinokukhumbula ngokulula kwaye abaninzi babantu banokukhumbula iBig Four Conference. Babe nezine zezinkulu iinkokheli zehlabathi zahlangana zabehlabathi elithanda uxolo zaza zaba nenkomfa kwaye kule nkomfa zazama ukugqiba yintoni eyakuba ngcono ukuyenza.
Then we had the Geneva Conference.
Kwaza emva koko, saba nenkomfa iGeneva kumekudala apho eGeneva abantu abathanda uXolo behlabathi bazihlanganisa ukubuza malunga kwaye babonisana omnye nomnye malunga noXolo lwehlabathi. Oko kwakubizwa inkomfa yeGeneva. Ngo ukuba ndiphazami baba nenkomfa eParis apha ngoku kwixesha elithile eligqithileyo.
And they all met at Paris.
Kwaye bonke bahlangana eParis ukuxoxa iingxaki nokuzama ukuzisa uXolo. Kwaye ngoku othandekayo umongameli wethu uDwight Eisenhower ukhenketha elikhululekileyo ihlabathi. Amaphepha agcwele kuko nonomathotholo ngentetho kamnumzana Eisenhower kubantu behlabathi elikhululekileyo. Inkomfa emva kwenkomfa uzama ukufikelela kwaye bayaxela emaphepheni malunga nendlela yena athi amkeleke ngayo kwezona zininzi iindawo nendlela abathi bacule ngayo ingoma yaseMerika okanye baphakamisele iflegi phezulu okanye baphakamise iflegi igxebe phezulu xa esiza kwaye abahlukileyo bamnika izipho nanjalo njalo ngabantu bezizwe ezingabathandi boXolo. Kwaye ndicinga sifanele sithandaze ngomnumzana Eisenhower ngelixa bazama yonke imigudu yabo ukuzama ukugcina eli lizwe apho sinokuba nemihlangano enjengale ukuba sikhululeke.
America
kuso sonke isono sayo nayo yonke ingxaki yayo iseyengcono ihlabathi elinayo. Ndiyayikholelwa loo nto. Kwaye uThixo ayincede ibe njalo kwaye soloko nihlala niyilaa ndlela kuba sinemiqathango ethandekayo yokuba lo mhlaba mdala uhlanjwe egazini ukugcina le miqathango. Ke ndicinga kufanele sithandaze lonke ixesha ukuba uThixo abe nomnumzana Eisenhower mdala kwaye impilo yakhe ayikho ntle kakhulu kwaye indoda esimeni sayo ekuhlaleni nasekwenzeni iintetho kwaye izama okwayo okungcono nkqu nasekubeni ungavumelani nayo kwezepolitiki. Mthandazele ngoku sisizwe sakho esisengxakini. Yintoni ezibanjelwa yona iinkomfa? Yintoni isizathu ngezi nkomfa? Kufanele kubekho isizathu okanye bebengenakuba nazo ezi nkomfa. Kufanele bafikelele esigqibeni esithile koko baya kukwenza. Yiloo nto inkomfa engako kukwenza isigqibo umntu endaweni enye nakwenye indawo neengcinga ezahlukeneyo nezinto ezincinci ziyavuka apha nento ethile ngapha nangasemva apha. Ngoko kufanele bahlangane ukuze benze inkomfa, emva koko benze isigqibo ngoko baza kwenza malunga nayo kwaye kungenxa yaloo nto baba nayo. Kwaye emva kwesigqibo okanye inkomfa ibekiwe kufanele babe nendawo ethile yokuba nale nkomfa. Kwaye ukuba uyaqaphela okokuba basoloko bezama ukufumana indawo entle. Ndakhe ndaseGeneva apho inkomfa yeGeneva yayikho eParis kwaye indawo ezahlukeneyo apho iinkomfa zazibanjelwa khona. Ndakhe ndaba kwisakhiwo se-UN kwaye sihle ingakumbi eGeneva. Kwaye ngoko phaya bona ndiyakholwa bazama ukukhetha ezi ndawo ukuze umtsalane kukho ukuthile ukuthi ukuba inoXolo kwaye inomtsalane ikhangeleka isebenza emoyeni womntu. Ndiyakholwa oko yinyani. Amaxesha amaninzi ngokwam ukukhwela intaba ndibukela ukutshona kwelanga okanye kuyandimangalisa nje mna kwaye kukhangeleka yonke yentlukwane yam isusiwe. Indawo 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 ekhethiweyo apho le nkomfa ifanele ibanjelwe khona kwaye emva koko kufanele kubekho izigqibo emazenziwe kwaye ke enye ingcabango endifuna uyifumane yile kwinkomfa yokuba zange babe nenkomfa ngaphandleni kukho isidingo esibalulekileyo kwixesha elinzima xa iinkomfa zibanjwa kwixesha lentlanganiso ye-Big Four yayiyinkomfa ngokuba laa mfazwe yehlabathi yesibini yayiphantse ukungalawuleki kwaye kwafanela bahlangane bahlanganisane onke amacebo abo kwaye bakhuphe okuthile umnumzana Churchill noRoosevelt nabanye bazama ukuhlanganisa imiqondo yabo ukuyixuba ukufumanisa oko kungcono ngokuba yayilithuba elibalulekileyo yayilixesha xa lonke ihlabathi elikhululekileyo lalinokuqhushumbiswa kwaye uHitler namhlanje wayenokuba nguzwi lakhe wehlabathi ngoko besingayi kuba nawo lo mhlangano namhlanje yiloo nto iinkomfa zibanjwa kwaye isizathu zazibeka kwiindawo ezikhethiweyo nesizathu sokuba kufanele babe nazo kwaye ukuba kwaye siyanyanzelwa kwinkomfa leyo yindlela abahlangana ngayo kwaye zona ibe ziinkomfa ezinkulu akukho ntandabuzo encingeni yam kwaye ixesha lisayi kundivumela izwi lam ukuqhubekeka nokutsho ngezinkulu ezingezinye iinkomfa ukuhla ngezigaba endithe ndafunda malunga nazo kwimihla kafaro nanjalo njalo kodwa iinkomfa ezinkulu zale nkqubo yehlabathi ziye zabanjwa kwaye ngoko uThixo uye wabamba iinkomfa ezinkulu kuye kwabakho ixesha kubutyebi obukhulu bukaThixo apho kuye kwafuneka kubanjwe inkomfa kwaye eyokuqala endinokuyibiza yalo mhlaba yayisemyezweni we-Eden xa iingelosi zikaThixo zabuyela ekhaya zintywizisa zisithi umntwana wakho uwile wonile kwaye wophule imithetho yakho ukuthile kwafanela kwenziwe isidalwa sikaThixo siwile ukusuka elubabalweni kwaye sinikelwe ekwahlukanisweni ngonaphakade ebukhoneni bukaThixo nomenzi waso yayilixesha elibalulekileyo kuba ukumkani wezulu wayethe mhla watya kuwo ngaloo mhla uya kufa kwaye wabeka ithemba lakhe kunyana wakhe unyana wakhe waye waphule umthetho wakhe kwafanela kubekho into ethile eyenziwayo yayiyindalo yakhe yayingumsebenzi wezandla zakhe buqu yayisisithandwa sentliziyo yakhe ikhozo leliso lakhe into ethile kufanele yenziwe ke kwafuneka kubizwe inkomfa uThixo wakhetha umthi othile emyezweni was-Eden kwaye emva kokuba elahlele ezindala ezivuza igazi iimfele zegusha emva kwamatyholo wabiza uAdam noEva kwaye apho wenza inkomfa waqoxa waze wenza icebo esenzela le nto imbi kakhulu abathe abantwana bakhe bayenza inkomfa kaThixo kwaye kwabakho isigqibo esenziwayo kwasoloko kwinkomfa kukho isigqibo kwaye uThixo wenza isigqibo esokuba kuba ke uEva xa wambeka kwisihlalo sobungqina ngokuba wathabatha ubomi wabususa ehlabathini kuza kufanela azise ubomi ehlabathini kwaye kuAdam nakwinyoka kwaye kakade oko ekubeni kuyintloko yohlanga lonke uhlanga phansi kwayo lwawa no Adam.
Then I can call in my memory another conference.
Ngoko ndingakukhumbula engqondweni yam enye inkomfa yomprofeti obhacileyo owathi wabuthathaka ezigqibeni zakhe kwaye wacinga umsebenzi wawumkhulu kakhulu kwaye wayebalekile wazitshatela umfazi wabuyela entlango kwaye wayelapho iminyaka yamashumi mane umprofeti othanjiswe nguThixo enomyalelo omkhulu ezalwe ehlabathini engumprofeti kodwa noko kolona grogiso lwempazamo yakhe awathi wayenza yokuthathela ezandleni zakhe endaweni yokulandela imiyalelo kaThixo wabulala umntu kwaye kugrogiso naseloyikweni lukafaro wabalekela entlango kwaye nanko apha amashumi amane eminyaka
slaves of Egypt
kwaye amakhoboka aseyiputa umsebenzi wawumkhulu kakhulu imihlana yabo yayiqaqamba kakhulu iintliziyo zabo zazaphuke kakhulu kwade ukukhala kwabo kwafika phambi kothixo de wanyanzelwa enkomfeni kukho indlela yokunyanzela inkomfa ungayenza ebomini bakho amanqam imithwalo yabantu nezililo zazizikhulu de uThixo wanyanzelwa ukuba abize inkomfa xa uThixo esenza isigqibo kufanele sibe ngalaa ndlela ke wayesele enaso yena phambi kokusekwa kwehlabathi wabeka indoda encwadini yobomi bemvana ngesizathu sokuhlangula bona abo bantu yonke into yayisele icetyiwe kwangaphambili nguThixo igama lala ndoda yayinguMoses umkhonzi wakhe ke phambi kokusekwa kwehlabathi uMoses wonyulwa ukuba ahlangule abantu kwaye uMoses wayemsilele uThixo oko kufanele ukusinika ingqiniseko nokukhalipha thina bamsileleyo uThixo sisenamathemba siyasilela kuye njengebandla siyasilela kuye njengabantu kodwa masibizeni inkomfa siyixoxeni naye sibona yakusixelela khona sibone isigqibo esiya kufikelela kuso kwaye indoda kaThixo yayisilele kwaye uThixo kwafuneka abize inkomfa wayengenakusebenzisa namnye ongomnye wayekhethe uMoses ke wehla waya entlango ndaweni ithile kumva wentlango ngaseSinayi waze wakhetha incopho yentaba kunye netyholo indawo ethile wacinga ndiyakumzisa uMoses phezulu apha lena iyakuba yindawo elungileyo kude kwizimvu zakhe kude emfazini wakhe kude ebantwaneni bakhe kude ebantwini bakhe kwaye ndiyakubiza inkomfa kunye naye
There when he spoke to the prophet they finally arrived
Paya xa wathetha kumprofeti bade bafika emkholweni ndisevele izililo zabantu bam yilonto ndikubizile Moses ndisevele izililo zabantu bam ezantsi phaya kwaye ndikhumbule ukuba ndenza isithembiso ekufanele ndisigcine ngoku ndithuma wena ezantsi phaya uMoses waba nawakhe awakhe amazwi noThixo wayeyindoda wathi kodwa ndingubani andikwazi kuthetha kwaye ngoko kule nkomfa wathi uThixo kuMoses ngubani owenza umlomo womntu ngubani owenza umntu wathethe ngubani owenza isithulu ngubani owenze isimumu kwaye uMoses wayesakhalaza wayefuna ukubona uzuko lukaThixo Kwaye wathi, Moses, ukuba ufuna ukwazi ndingubani mna, ndinguThixo osebenza emimangaliso. Phosa intonga yakho phantsi emhlabeni, yaze yajika yaba yinyoka. Waza wathi faka isandla sakho esifubeni sakho, waza wasikhupha, waye saba liqhenqe. Waye xa wasifakayo kwakhona aphinde asikhuphe, sasiphilisiwe. Wathi, uyazi ndingubani mna Moses, ndinguThixo owenza emimangaliso, ndinguThixo ophilisa izigulo nokuxhwaleka, ndinguYehova uThixo. Wathi uMoses, ndiyalubona uzuko lwakho, enye ngaphezulu into endifuna ukuyazi, phambi kwale nkomfa ivalwe, ngubani ndiyakuthi kuFaro undithumile. Wathi, mxelele ukuba undinguye ukuthumile. Hayi ndandinguye okanye ndiya kuba nguye, kodwa osoloko eko okwanguye izolo namhlanje naphakade. Ndinguye. Ndi, lixesha langoku. Ngoku, ithatha ixesha elizayo elikhoyo kunye nexesha eligqithileyo. Ndinguye. Ndinguye ukuthumile.
Moses received his orders.
Moses wafumana imiyalelo yakhe, waza wehlela eyiphutha, ephuma ekhupha abantwana. Nako kufika ixesha ngoko xa babeqiniwe. Abantu abakhuthiweyo, abantu abohluliweyo kwabanye behlabathi. Israeli wayengabantu bakaThixo oko eseyiphutha. Xa waphumayo eyiphutha babelibandla likaThixo. Igama abakhutshiweyo okanye ibandla lithetha abakhutshiweyo. Ke babebizelwe ngaphandle baphume ehlabathini kwaye balibandla. Yiloo nto ekuyiyo ngale ntsasa, abo bakhutshiweyo ehlabathini. Nokuba banoluphi uphawu lwehlelo kubo. Ukuba bakhutshiwe, bohlulelwe kuThixo, kwaye bangamalungu ebandla lakhe elikhulu. Ke aba bantu babezahlulile ngokubingelela ngegazi lemvana nokuqaba igazi phezu komgubasi wecango. Kwaye oko kwakuqatywa ngehisophi. Khangela, ndifuna uqwalasele okuthile apha. Ibetha kakhulu. UMoses wayalela ukuba bathathe ihisophi, baze bayithi nkqu egazini lemvana, bayiqabe phezu kwecango. Igazi kakade limele igazi likaKristu. Ihisophu yayilukhula oluxhaphakileyo. Ungalufumana naphi na, chola nje intwanana lokhula. Ibonisa ukuba igazi likabeka nje lula. Ukhula lumele ukholo, nje ukholo kuThixo. Akudingeki uye endaweni ithile. Thabatha nje ukholo lukaThixo uze uqabe igazi enhliziyweni yakho. Uthi, ndahluliwe ezintweni zehlabathi. Ngokuba ngokholo, ndiqaba igazi engxakini yam ngale ntsasa. Ngiya kuphiliswa ngokuba ndiqaba igazi phezu komgubasi wentliziyo yam. Andisayi kuvumela intandabuzo endibethe kwakhona kuba ndiya kuzikhusela ngokubeka igazi likaYesu. Ngokholo, ihisophi yam phezu kwecango lam, kwaye akukho tshaba liya kungena ngaphakathi. Andisayi kungalikholwa ilizwi likaThixo kwakhona. Yiloo ndlela ilula kangako. Babekuhambo lwabo emva kokuba behlukanisiwe, kwaye abantu ababiziweyo bakhutshwa, kwaye beza kulwandle olubomvu, kwase kwafuneka bemise, babengena kuwela. Injengele enkulu uYoshua kwafuneka iphakamise isandla sayo, ikhalise icilongo ukuba, yimani, yekani ukuhamba, kukho umqobo phambi kwethu. Sineentaba macala, sisezantsi apha entlanjeni, kwaye kufanele sime. Kwaye xa elabandla likhe lema, kuxa uSathana engenelela. Kufanele kuhanjwe ngokuqhubekeka nangokukhawuleza ukunyathelela ngaseZiyoni. ungaze uyeke ibandla lothixo ophilayo libe netyala lokuma. Ke bema bathi yintoni ingxaki apha kwaye kwamsinya besima begxhumeka iintente zabo baza baqalisa ukuphumla ithutyana beva isandi samavili kwaye ukuphela kwendlela yokuzimela babe nayo kukuya ngasemva kwaye nako kusiza umkhosi kafaro kusiza kubathintela okanye ukuba uwelisa nina majoni nibazi ubuchule indlela ababavalela ngayo kwakukho ulwandle olubomvu phambi kwabo mhlawumbi ezimbini okanye ezintathu iimayile uliwela apha yayizintaba eziphakamileyo babengenakuziqabela babeyakuba njengezimvu besasazeka khona phaya ixhoba lakhe wonke umntoli kwaye emva kwabo kuba bema lweza utshaba kubonakalisa oku zihlobo nko nasekuhambeni namhlanje ukuya ngakumhlaba wesithembiso utshaba ngumtsi nje okanye emibini emva kwethu. Asinakuma kule mvuselelo olu ayinakuba lubizo lokuma qhubeka nje uhamba hamba unobukho bukamoya oyingcwele kuwe ngoba busuku phambi kobugqithileyo naphezolo ngoku ngokuqhubekeka yiya kuwo sukumisa kuba utshaba lusondele lusemva kwakho kwaye kwamsinya kumisiwe kwaye umkhosi kafaro wabonwa usiza mgama umgquma wamavili enqwelo zokulwa nothuli lubhabha nokukhwaza kwamajoni elinjani ixesha yabenza abantu bangamageza kodwa kwakukho omnye phakathi kwabo owayesazi ukuba akukho sizathu sakuphazamiseka wayekhe waneenkomfa ngaphambili wayesazi kwathabathantoni ukufumana uThixo ke phezulu siya kutsho phezulu endulini kwilitye elithile uMoses wazifihla kubo bonke abantwana bakaIsrayeli kwaye apho waba nenkomfa Nkosi ndihambe ndaza kutsho kule ndawo kodwa umqobo usimisile kuye kwafuneka simise njengomzalwane wethu apha esitulweni samavili nje mhlawumbi uhleli phaya nomhlaza okanye nengxaki yentliziyo okanye okuthile othi wazi uza kufa nje kwangoko utshaba lukumisile lukufikise ekumeni mhlawumbi uyemisa phambi kokuba utshaba lukufumane mhlawumbi kukho into ethile ebomini bakho ekubangela ume nokuba yintoni usenenyweba yenkomfa masiyixoxe naye masenze okuthile malunga nayo akukhathaliseki nokuba yintoni utshaba alikhe libe likhulu kunothixo wethu sidinga inkomfa ke uMoses wenyuka emva kwendawo ethile singatsho waba nenkomfa nothixo wayengazi amakakwenze mhlawumbi awukwazi oma ukwenze mhlawumbi ungumoni kwaye wenze singako isono mhlawumbi utshaye de waba awunakuba satshaya ngakumbi kwaye ungenakuliyeka mhlawumbi usele de akwabi nakusela ngakumbi kwaye akunakuyeka mhlawumbi ufike kwindawo apho ugcwele kakhulu sisono nenkanuko de kufuneke ujonge kuye wonke umfazi ombonayo ngokungalunganga okanye mhlawumbi ude wagqwetheka kwinto nakwimithombo yakho yendalo mhlawumbi ufikelele kwisiqobo andikhathali kophi apho ukhoyo uThixo usalungele ukuza kuwe kwinkomfa aze ayicoce kunye nawe mhlawumbi waphule ikhaya lakho mhlawumbi ushiye umyeni wakho okanye ushiye umfazi wakho mhlawumbi ubalekile kubantwana bakho kusenokubakho izinto ezininzi kobubomi elithe utshaba lakubambisa kuzo kodwa khumbula mzalwane wam dade usenelungelo lokuba nenkomfa nothixo Ewe mhlekazi, ixoxe naye. Kusoloko eluncedwa ngexesha lembandezelo. Ngoko siyabona ukuba uMoses waba nenkomfa. Kwaye mhlawumbi leyena yayiyinkomfa. Oh, unkokheli enkulu kaIsrayeli. Ndikwenzile konke oku ekuyaleleni kwakho. Ndikwenzile. Ndibakhokele abantu njengoko undicelele wena ukuba ndikwenze. Ndibagqumile abantu ngegazi, ndizihlisile izibetho zisuka ezulwini. Ndenze yonke into ndicelele yona wena ukuba ndiyenze. Kwaye naku silapha sibanjisiwe. Ndenze ntoni, Nkosi? Kufanele ndibe nayo le nkomfa nawe. Kwaye mhlawumbi ehleli phezu kwelitye, okanye emi kufuphi ngakwimfanta yelitye, apho uMoses wayethandaza khona kwethile indawo ekhethiweyo kweli xesha libalulekileyo. Okuthile kwakufuneka kwenziwe, okanye baya kutyonyuzwa ngaphantsi kwamavili eenqwelo zokulwa. Baya kutshovwa wonke umntwana omncinci womHebhere. Zonke kuzo iintsana ezincinci ngezatyunyuzwayo iintloko zazo elityeni, kwaye noomama bazo ngebaqangqululwayo khona phaya badlavuzwa, kunye nooyise babo ngebabulawayo khona phaya yayilixesha elibalulekileyo. Kungabakho elaa hlobo lunye lwexesha elibalulekileyo, mhlawumbi nje hayi ngalaa ndlela, kodwa mhlawumbi umhlaza ungenile, mhlawumbi esinye isifo, mhlawumbi isono sikubambile kwaye siza kutyumzela kanye ezantsi kwisihogo somtyholo, ukwahlukaniswa kuThixo. Bamba inkomfa msinya. Kwaye xa le nkomfa yabanjwayo, uThixo wema elityeni kwicala likaMoses waze wathi, buyela ezantsi eminqubeni, Moses. Buyela kanye emva apho uqale khona. NdinguThixo. Yehlela ezantsi phaya uthethe ebantwini ukuba baye phambili. Ndiyakwenza indlela xa kufika ixesha lokwenza indlela. NdinguThixo ongumenzi ndlela. UMoses, emva kokuba inkomfa iphelile, kwaye endululu ebukhoneni bukaThixo nomyalelo wokuya phambili, wehla waze wathi, musani ukoyika Israyeli, yimani nithi tu ngalo mhla nize nibone amandla kaThixo wethu. Yani ngaselwandle, sanukusuka emiyalelweni. Umyalelo ngowokuba yiya phambili, umhlaba wesithembiso ngowethu, olu tshaba lusendleleni yethu luyasinqamlela, kodwa uThixo uthe, yani phambili, qhubekani nihamba. Yiloo nto eyingxaki nebandla namhlanje. UThixo uyakubiza kwaye ufuna ukuninika isipho emva kwesipho, namandla emva kwamandla, nobabalo emva kobabalo, kodwa nizenza ihlelo. Ngoko andinakuhambela phambili ukuba ibandla liyi kundivumela. Yabona, akukho ndawo yakumisa kuThixo, akukho ndawo yahlelo, akukho ndawo yamanqanaba athile. Into yayo kukuya phambili. Thetha ilizwi likaThixo uze uye phambili. Qhubeka nje uhamba, qhubeka uhamba. UThixo uthi ilungile, ilungile. Ufumene umyalelo wakho. Ukuba bathi kulungile, yiye ebandleni lam, kwaye bandixelele ukuba bekufanele andiyanga phezulu kulaa mnquba. Ndibhidekile ndonke ngoku malunga nokuba kufanele ndibe naye umoya ungcwele okanye hayi. Idinga lelakho likuwe nakubantwana bakho, nakubo bonke abakude, nakwabaninzi eyakuthi iNkosi uThixo wethu ibabize. Intoni? Thetha ilizwi likaThixo. UThixo watsho njalo, yiya phambili, jonga utshaba lusasazeka, jonga ulwandle olubomvu luvuleka. Yiba nenkomfa, yiya phambili, ngokuqinisekileyo luya kuvuleka. UThixo indlela yokuqhwesha, wenza indlela kanye ngqo ukuya kumhlaba wesithembiso. Yonke into eyangena endleleni yakhe wayishenxisa endleleni. Ukuba nantoni ingena endleleni yakho, ngoko yiba nenkomfa noThixo, ixoxe naye uze uqhubeke. Yiloo nto uThixo ayithoyo kuIsaya apha. Oh, nizele zizono, izono zenu zingathi zinqombela, Kutheni ningezi sibonisani? Kutheni ningezi nixoxe nami? Ubaba lolwami lwanele. Inkomfa yolwandle olubomvu. Iminyaka eminintsi eyagqithayo kwakukho enye inkomfa ndingathanda ukuthetha ngayo nje ithutyana. Yayilixesha le-Yuletide esingena kulo ngoku nokuba kuya kubakho iChristmas okanye hayi. Kodwa kwakukho inkomfa eyenziwayo ezulwini eyokuba liya kuba yintoni eli cebo lentlangulo. Kwaye yagqitywa nguThixo okokuba uya kuba ngomntu kwaye uya kuhla aze athabathele kuye isiqalekiso sakhe. Bekungayi kulunga kuye ukuba athumele ingelosi. Ibingayi kulunga kuye ukuba athumele namphi omnye umntu. Nokuba ebenenkwenkwe, ibingayi kulunga kuye ukuthumela inkwenkwe yakhe. Ibingayi kulunga kum ukwenza uJoseph ave ubunzima ngezinto zomgwebo wam. Bendingayi kuba lilungisa ngokwenza loo nto. Ukuba ndigqithise umgwebo wam, ndifuna ukuwuhlangula. Kuphela kwento endinokuyenza, kukuva ubunzima ngenxa yawo ngokwam. Elo luphawu, eso sithonga sokufa kuSathana. Ngoku mzalwane wam umKatolika, kwaye kananjalo abaninzi bamaProtestanti am, andinivisi kabuhlungu. Kodwa xa nizama ukumenza uYesu abe nguThixo omncikane kunoThixo, nimenza yena uThixo omncinci, ninqumla iinyawo zakhe, nimfise yena nje intwanana encinci phantsi kwentloko kaThixo, nize nimenze yena uThixo omncinci, anilulunganga kakhulu. uYesu wayengumntu, wazibiza yena unyana womntu, eso yayisisithonga sokufa kumtyholi. Umtyholi uphakamile, wazakhela ubukumkani obuhle ngaphezulu kunobukaMikhayeli. UKhayini unyana wakhe wafuna ukwenza esihle isibingelelo konke okuphuma eziqhameni nezinto. UThixo akahlali kolwahlobo lobuhle. Kodwa uThixo ukuntlitha isithonga sokufa kwisono. Jonga indlela weza ngayo. Wakhetha ukuza njani? Kwakukho inkomfa ezulwini. Uza kwehla njani wena? Uza kuyenza njani bawo? Zatho iingelosi. Ndiza kuba ngomnye wabo. Umthetho wam wokuhlangula ngowokuba osondeleyo ngokuzalana kwaye kuya kufuneka ndibe ngumntu ngokwam. Oko kukuntlitha okwawisa uSathana. Wazalwa wayenokuhla eze neekherubhi, wayenokuza ehle ngeeleli zegolide. Kwakunokubakho imihobe eculwayo iphuma ezulwini kwaye wayenokuhamba eze emhlabeni aze agqothe yonke into. Kodwa xa wabamba inkomfa, wagqiba ukuza njengosana. KwiIsaya 9:6 siyayifumana, sizalelwe umntwana, sinikwe unyana, kwaye ukuthethela kuya kuba sesichantini sakhe, negama lakhe liya kubizwa umcebisi, inkosana yoxolo, uThixo onamandla, ubawo ongunaphakade, kwaye kulawulo lwakhe akusayi kubakho siphelo. Lona iya kuba ngumqondiso kuni, usana. Hayi uThixo, usana. Jonga apho wazalelwa khona. Kwafuneka igqitywe enkomfeni apho aya kuzalelwa khona yena ukuqinisekisa ukuba uya kuba ngumntu. Wazalelwa esitalini.
He chose instead of the ivory palace.
Wakhetha endaweni yomkhuseli webhote lenqothoyi amzise, endaweni yokhapho lwengelosi, endaweni yokuqhubeka kwekherubhi kunye nobuqheleqhele bezulu. Wazinyanzela yena, wazifaka yena esitalini emgqubeni wezilwanyana ubumdaka nobunyukunyuku behlabathi. Wayengumntu, wayengongekho ngaphansi uThixo, wayengumntu.
Born like we are through the mess of birth.
Ezelwe njengathi ngembutyulelo yozalo ephuma esibelekweni somfazi. Hayi uThixo, umntu. wayengeyonto kwaye akummangalisi owona mqondisi omkhulu. Uyabona emihlanganweni umqondisi wokucalulo ubukho bothixo ophilayo. Uyayibona imiqondiso ndaweni zonke yakhe. Kodwa mandikutsho oku kuwe, zalwane wam, dadewethu, zange kwabakho umqondiso obetha kakhulu njengomqondiso ezathi ingelosi zawuxelela umalusi. Niya kumfumana yena esitalini ebhidelwe ngamabhayi azizisongelwa. Ningabona akuko uThixo.
Yiloo nto
iyandothusa namhlanje. Kutheni imvuselelo ingeza edolophini yomkhulu oqaphelekayo umvangeli, kwaye abakhulu ophezulu naphezulu baye usodolophu wesixeko nabo bonke ophezulu naphezulu okanye abanxiba kakuhle, kwaye amahlwempu anjengajongelwa phantsi. Uze uthethe ngomlungiseleli othile onemfundo ethile enkulu onokuthetha awona magama ayondelelanayo asuke nje anyumbaze ingqiqo yakho ngamagama amakhulu anokuthi amahlwempu angawaqondi, nize nonke nikubize oku yakho okukhulu. Aniboni na ukuba uThixo usekuthobekeni? Lona iyakuba ngumqondiso, usana iyakubhithelwa kwibhayi lokusongela, lulaliswe emkhumbini phezu komgquba weenkomo neegusha. Oh bethu, lowo ngumqondiso. Lona iyakuba ngumqondiso kuni. Niyakulufumana usana phaya. Amaxesha amaninzi abantu bacinga omncinci omdala odlakadlaka umnqubo, abanye abashumayele kunzima nokwazi oa ebhece babo ezihange noonoshibhini nayo yonke into engenye eguqukile bengenamfundo, kwaye besebenzisa olwasemazantsi uhlobo lokuthetha lwabo njengoyakhe Haint noPater noDoat noZisa. Akusokuze ufumane uThixo phaya, kodwa kulapho umfumana khona esongelwe eziqhiyeni ukuthobeka. Ucinga iza ngendlela ethile enkulu? Ukuba ufuna ukuba neyakho yenene inkomfa noThixo, fumana iqela labantu elinjengeliya uze uyixoxe. Ungawubona umsebenzi kaThixo, indlela angazange athathe emchondi othile elithile elikhulu ichule nento ethile alinike echubekileyo intetho, kodwa wathatha into ethile eyayingeyonto wehla njengoko wenzayo kwityeli lokuqala. Othile wathi bekungekudala kakhulu ukuba olu calulo nale mpiliso nanjalo njalo yayisuka kuThixo, uluhlu lobuKatolika beliya kuba nayo. Kutheni uluhlu lobuYuda lingazange lube nayo? Zange izalelwe ebhotwe, yazalelwa esitalini. Zange abe nezithungiweyo iimpahla zokunxiba, kodwa imirhaji esuka kumva wedyokhwe yenkabi, elele phezu kwempumba yomgquba, unyana kaThixo, umnquba apho uThixo wahlala khona. Yiloo ndlela awagqiba ukuza ngayo. Kwaye kufanele sibe noonokhola ezigqwethweyo kunye nezinemisila idyasi nezinkulu ezintle icalo nezinkcochoyi zegolide. Lona iyakuba ngumqondiso. Niyakumfumana kumabhayi okusongela ebhijelwe eziqhiyeni elaliswe emkhumbini. Nanko umqondiso kuwe. UThixo uhlala entobekweni, hayi kubuyokoyoko obo busoloko buyimbono yomtyholi. UThixo uza kwintobeko, lowo iyakuba ngumqondiso. Hayi uThixo ongaphansi, kodwa umntu wakhala njengosana xa wayelusana, wayedlala ezitratweni njengenkwenkwe xa yena wayeyinkwenkwe, wasebenza kwivenkile yomchweli noYosefu njengomntu emsebenzini. Watya xa wayelambile, wabila xa wayeshushu, walila xa wayekhathazekile. Wayengumntu. Lona iyakuba ngumqondiso kuwe. UThixo uyakuhlala nawe othobekileyo hayi omkhulu enkulu eziqenyayo indoda kodwa omncinci othobekileyo umntu engenamvelaphi umqondisi eso sisithonga sokufa kumtyholi kanye phaya eso sisithonga sokufa kulo lonke ihlelo nobuyokoyoko nabo bonke ubuyokoyoko nozuko lweli hlabathi sisithonga sokufa sokuba uThixo wezulu akhethe ukuza ngalandlela yiloo nto eyenzekayo kwinkomfa kwafuneka igqitywe yiloo ndlela wakhetha ukuza ngayo kwakungeyomfuneko ukuba eze ngalaa ndlela wayenguthixo wezulu kodwa wakhetha ukuza njengosana wakhetha ukuza ngalaa ndlela yiloo nto eyenzekayo kwinkomfa ezulwini mandilize nje enye okanye ezimbini iinkomfa mandilize lena kwakukho ixesha emva kokuba ubomi obugqibeleleyo bamashumi amathathu anesithathu nesiqingatha seminyaka ephiliweyo indoda eyafuna ukuphila kangangoko njengokuba nam ndifuna ukuphila kangangoko nawe ufuna ukuphila indoda eyayinento ephilela yona abazalwane eyayibathanda abantu eyayibathanda ukutshona kwelanga yayikuthanda ukubona khumbula uYesu waye engumntu uThixo waye kuye nawo kufika ixesha apho umoya owawukhokela imvana ihobe kwafuneka kubekho inkomfa phakathi kwemvana kunye nehobe kwaye zenza indawo yokuyihlala emva kwesidlo sangokuhlwa ngoba busuku bawelela ngaphaya komfula omncinci iCherith kwaye okanye ndaweni ithile baze bawelela ngaphaya komfula baza baya kwisitiya saseGetsemane kwafuneka babe nenkomfa uThixo noKristu kwafuneka bayixoxe imvana nehobe kwafuneka zihlale kunye yayilihobe ekwakufuneka lithethe kwimvana kwaye yayikukufa kwemvana ngoku xa bahlalayo ngakwela litye kwaye zonke iingelosi zehla zisuka ezulwini ukuza kuphulaphula kule nkomfa owu kwakukho uGabriel uMichael uWedwem onke amawaka azo zihleli ecaleni kwelitye wathi kubafundi bakhe bediniwe babe nezininzi ezinkulu iintlanganiso bediniwe mhlawumbi ngokufana nendlela eniyiyo ngale ntsasa kodwa wathi ningalinda nje kunye nam iyure kuba kufanele ndiwelele ngaphaya ndibe nenkomfa kufuneka ndihambe ndedwa kwaye xa ba inkomfa yenziwe yaza imvana esentsha ubomi obuhle zange kubekho bomi bunjeya zange kubekho abusokuze bubekho ubomi obunjengobo imvana yayinabo kodwa ngoku ubawo wathi uyafuna wena ingaba uthando lwakho ngabazalwane lukhulu ngokwaneleyo ingaba uthando lwakho ngeli yalizele isono linukayo ihlabathi owathi wena wazalelwa kulo ingaba uyabathanda ngokwaneleyo ukuba uncame ubomi bakho ingaba ubathanda ngokwaneleyo ukuba uthabathe indawo yabo uthwale izono zabo kobona bunzima ukufa okubalulekileyo wena akunakubakho nto ifa olwahlobo lokufa kuphela nguye kwaye kulaa nkomfa esinjalo isigqibo senziwa de igazi lehla ngesibunzi sakhe wayephantsi koxinzelelo izono zehlabathi zaziphezu kwakhe kwaze emva koko wajonga ebusweni behobe wathi hayi intando yam kodwa intando yakho ou singaba naso esasigqibo ezintliziyweni zethu ngale ntsasa ungaba uncama obuya buncinci bunyukunyuku ubomi bakho ngaba uyafuna ukujonga ebusweni bakhe uthi hayi intando yam ndilinxila kodwa andisayi kusela kwakhona ndingumncakazi andiyi kusela kwakhona ndiziphethe kakubi kodwa andiyi kuba ngalaa ndlela kwakhona ndilixoki kodwa ndiya kukuyeka namhlanje ndingumntu okrwada kodwa kule nkomfa ngale ntsasa ndiyakujonga ebusweni bakho ndithabathe njengomfundisi wam owandifelayo ukundivulela indlela hayi intando yam intando yakho ukuba indiphulukisana nendlu yam ukuba indiphulukisana nomyeni wam umfazi wam utata wam umama wam ubudlelwane bam ubulungu becawe yam nantoni endiphulukisana nayo kule nkomfa ngale ntsasa ndithi ndifuna owakho umoya oyingcwele uhlale kum ndivile malunga nawo ndifuna wena kum hayi okwam kodwa okwakho eso sisigqibo sam uThixo ubize indawo hayi phezu kokuphakamileyo indawo ethile incothoyi kodwa othobekileyo omncinci umnquba omalunga nokuwela kuwo sinenkomfa mandithethe ngenye ngaphezulu inkomfa apha nje umzuzu abaninzi bangafundiswa kuyo kwakukho inkomfa emva kokufa kwakhe umngcwabo novuko okuthile kwakufuneka kwenziwe babengamadoda anokuqulunqa kobukrelekrele ke kwakukho enye inkomfa enkulu ehleliweyo siyayazi ebhayibhileni njengepentekoste kwafuneka babe nenkomfa kwaye ukuthile kwafuneka kwenziwe kuba uYesu wathi sanokuphinda nishumayele sanokuphinda nicule sanokuphinda niphume niye kushumayela kwakhona kodwa ndifuna inkomfa kunye nani kwaye kule nkomfa ndiza kuzisa umoya oyingcwele kodwa nyukelani esixekweni saseYerusalem kwaye phaya ndilinde nide ndibuye kufuneka ndinyukele ezulwini ndibenze bavuye kwaye kufuneka ndiye ethroneni yobukhulu umzimba uYesu kodwa siza kuba nenkomfa phezulu phaya kwaye uThixo ohlala kum uthembisile ukuba ndingabuyela ndize kwakhona kwaye ndiyakuba kuni nani kuni nasekupheliswini ihlabathi kude kugqibeke konke ndiyakuba nani kwaye imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani ke babengazi indlela ababenokuyenza ngayo le nto ke baya ePentecost kwaye ikhulu namashumi amabini aya kwigumbi eliphezulu baze bavala icala kwaye balinda baze balinda ingxaki nathi ukuba sifumane ithuba noThixo malunga nemizuzu elishumi sidiniwe amadolo ethu abuhlungu sifuna ukumka ukuba akasiphenduli njengohlobo esifuna ngalo ngendlela esicinga ngayo siyacaphuka kuye
oh
yizani masibonisane nyukelani ePentecost ndifuna ukubonisana nani nje nyukelani phayani linde iintsuku ezilishumi babehleli bemile bethandaza yonke into belindele idinga kwaze ngesiquphe iziphumo zenkomfa ezulwini zehla moya oyingcwele njengesandi sokuvuthuza komoya omkhulu kwaye wazalisa indlu yonke apho babehleli khona bazaliswa umoya oyingcwele baza baqhubeka beshumayela ilizwi xa sineenkomfa zehlabathi basoloko benendawo yabo ekhethiweyo kwaye yintoni abayenzayo kule nkomfa bayasela iziselo nomxube weziselo batshaya iisiga nemidiza baxoke omnye komnye kwaye bakhohlise omnye nomnye kunye neentetho zoxolo zehlabathi kodwa xa uThixo ebiza inkomfa luzilo uxoko umthandazo ukwamkela imiyalelo nokubheka phambili leyo yinkomfa kaThixo hayi ukudla kodwa ukuzila hayi ukuzintsinca kobunyukunyuku kodwa ukuzahlula ukuzicoca kuko konke ukungalungisi xa usiya phambi kothixo ukuzicoca ngokholo ukusebenzisa iyisophi egazini nokucoca intliziyo yakho nokuhamba phambi kothixo ukwenzela inkomfa olo luhlobo lwenkomfa xa uhlangana noThixo aze uThixo akunike imiyalelo uze emva koko ubheke phambili uhamba nawe kukho ezininzi ezinkulu iinkomfa esinokucinga ngazo kodwa ixesha aliyi kusivumela kube kukho inkomfa mvanje kwakukho inkomfa ngemihla kaMartin Luther uhlaziyo uThixo wabiza uMartin Luther ukuba aye kushumayela ugwetyelo kwaye wakwenza kwakukho inkomfa eyabanjwayo emihleni kaWesley eNgilani ukuba ashumayele ungcwaliseko kwaye njengoko uWesley engqina ndanxiba idyasi yakhe eyokugqibela idyasi awayenayo isambato ndema epulpitini yakhe apho washumayela kumakhulu alishumi alinesihlanu ngayo yonke intsasa ngentsimbi yesihlanu ndaguqa egumbini ndaze ndabulela uThixo ngobomi bakhe kwaelo gumbi awafela kulo. Khona phaya umoya uphezu kwam ndacinga, ewe, uWesley wayenyanisekile. Iingelosi zikaThixo ezingcwele noThixo baba nenkomfa yokuba kwakulixesha lokushumayela ungcwaliseko, kwaye bakhetha uWesley kwaye wayenyanisekile kulo. Emva koko kweza ubuPentekoste, yayilixesha lobuyiselo lwePentekoste. Kwakukho inkomfa eyabanjwayo ezulwini, ingaba lixesha lokugalela okugcweleyo komoya, kwaye wawa baze bawushumayela kwaye siwufumene kwaye samkele umoya oyingcwele. Ngoku ndiyakholwa ukuba sikwenye inkomfa leyo yile ukuza kwenyana kaThixo. Wathi kubafundi bakhe, andiwazi umzuzu okanye iyure, akukho namnye waziyo kwaneengelosi azazi, kodwa kuya kubakho inkomfa ngenye imini ngenye indlela, kwaye ubawo uya kugqiba ngalo elo thuba lokuba ndibuye. Ndiyakholwa laa nkomfa iyaqhubeka, izigqibo ziyenziwa, umoya wakhe uza emhlabeni ngamandla de ube uya kuma ebandleni ucalule iingcinga zengqiqo. Njengoko iBhayibhile ithilo, ilizwi likaThixo libukhali linamandla kakhulu kunekrele elintlangothi mbini, lihlaba lahlule kumongo wethambo kwaye umcaluli weengcingane zentliziyo. Xa uPhilip weza, xa waguqulwayo waza wahamba wafumana uNathaniel, kwaye uNathaniel waziswa umYuda phezulu phambi koYesu, kwaye wayemxelela malunga naye esithi, kuhle Nathaniel, kutheni kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo omdala ongazinto umlobi weza kuye, kwaye wamazi, wabiza igama lakhe wamxelela wayengubani. Anazi la Mesiya umprofeti wethu wathi uyakuza. Aniqondi ukuba la Mesiya wakufuneka abe ngumprofeti, umprofeti Thixo? Nanko enguye, nguye. Inokuba wathi uNathaneli, andikukholelwa oko, ndiyakuya ndizibonele ngokwam. Kodwa xa waya ebukhoneni bukaYesu, uYesu wathi, nanko umIsrayeli ekungekho nkohliso kuye. Kwaye xa wakwenzayo oko wathi, undazi nini na wena Rabi? Wathi, phambi kokuba uPhilip akubize, xa wawuphantsi komthi ndakubona. Wathi, ungunyana kaThixo, ungukumkani kaIsrayeli. Xa umfazi waseSamari enamadoda amahlanu weza kuye, waza wathi, xa waqalisayo ukukha amanzi akhe wabona lo myuda ehleli, wathi, ndiphathele isiselo. Yabona, wayenqanwa njengomntu, wayengumntu emzimbeni wakhe, wayengumntu emoyeni, wayenguThixo. UThixo wahlala kuKristu elixolelanisela kuye ihlabathi. Wathi, ndiphathele isiselo. Wathi, kutheni, ayikho sesikweni? Amanye amazwi, sineyantlukwana, akufanelanga undicele mna oko. Wathi, kodwa ukuba ubusazi ngubani lo ubuthetha naye. Oh, ndiyamangala ngale ntsasa ukuba siyayazi na yintoni ekweli gumbi. Ukuba nje besisazi ukuba umoya ingcwele ngokwakhe, yena lowo uya kusingqinela okanye asichaze kwimini yomgwebo kulapha kanye egumbini, kwaye esazi iingcinga zethu. Ukuba nje ubusazi ubani othetha nawe, ubuya kuxela mna isiselo. Wathi, iqula linzulu. Waqhubeka ethetha naye de wabambisa umoya wakhe, waza wathi, hamba uye kubiza umyeni wakho nize apha. Wathi, andinayo. Wathi, utsho kakuhle, ubunamahlanu, kwaye le uhlala nayo ngoku asingomyeni wakho. Wathi, mhlekazi, ndiyaqonda ukuba ungumprofeti. Ngoku siyazi xa uMesiya efika uya kwenza ezi zinto, kodwa ungubani na wena? Wathi uYesu, ndinguye, oh bethu, ndinguye lo uthetha nawe. Umntu nje ecela isiselo, hayi ubuyokoyoko bento obukhulu obuphuma ezulwini, hayi itrone emhlophe ehleli phaya, kodwa umntu ecela isiselo samanzi ukuphelisa unxano lwakhe. Ndingulowo uthetha nawe. Kwaye wabalekela esixekweni wathi, yizani nibone umntu ondixelele izinto endakhe ndazenza. Ingaba lowo asingomqondiso na kaMesiya? Ngaba asinguye lowa ukwamnye uprofetiwe kunye nabaprofeti emva kwitestamente endala? kwathiwa iya kuba ngumsa apho xa bona baya kujoyina nje icawe baze baye ecaweni babe ngabantu abahle abalungileyo. Baya kuba nemibutho nezinto kwaye iya kuba yemfiliba imini ingekho mnyama kungekho kukhanya, kodwa ngexela ngokuhlwa iya kubakho ukukhanya. Zona ezo ziprofeto kumele zizaliseke. Niyakhumbula phezolo inkomfa yethu ezulwini, uThixo wayezise zonke ingelosi ukujikeleza ukubamba inkomfa. Ubani yena onokumenza ilizwi lomprofeti lenzeke wazisa uEliya ngaphandle okanye ndithetha uAhabi phandle phaya ukuba ambulale? Kukho inkomfa eqhubekekayo ezulwini, izikhanyiso zangokuhlwa zilapha, iibhombo ze-atomic nezinto ziyadinga ndaweni yonke kwaye sisekupheleni kwexesha. Iinkomfa zehlabathi zifikelele esiphelweni, ixesha lenkomfa kaThixo liyeza. La mazwi kumele azalisekiswe ezintlangeni. Imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani. Ixesha lilapha, inkomfa ibe ibanjiwe, umoya ulapha. Ngoku sihlobo, ekuvaleni ngitho oku, ukwinkomfa ngale ntsasa ukuyo. Kwaye ingxaki yakho ilungele ukungqengqezelwa. Ingxaki yakho yokugula ilungele ukungqengqezelwa phambi koThixo ozele inceba. Ingxaki yakho yesono ilungele ukungqengqezelwa phambi kwenceba kaThixo, kwaye qiniseka uba uyayamkela. Kuba mandilixelele, ndiza kuthetha ngenkomfa yokugqibela eyakuze ibanjwe. UThixo makabe nenceba. Inye kuphela into eyakuma phaya uxolelanisiwe, lo ngumgwebo. Kwaye kuphela kwento oyakuxolelaniswa ngayo kuxa uthe wamkela igazi likaYesu Kristu njengokuxolelwa kwakho waze wazaliswa ngumoya wakhe. Kukho inkomfa apho yonke indoda iya kuhlangana, wonke umfazi uya kuhlangana, wonke umntwana uya kuhlangana. Kukho indawo ekhethiweyo apho laa nkomfa iya kubanjelwa khona, kwaye kuya kubakho omkhulu umgwebo wetrone emhlophe. UThixo uvumele abaprofeti bakhe bajonge kuwo baze bathi zavulwa incwadi, kwaye nenye incwadi, leyo incwadi yobomi. Amawaka alishumi aphindwe ngamawaka alishumi abalungiseleli neengelosi zilungiselela kuye. Emva koko kwakubhaliwe ukuba kungenkankulu ukuba ilungisa lisindiswe, uya kubekela phi kumoni nongendawo? Uya kuma entwenini kula nkomfa? Ungaba uzitsibe zonke kuzo ukuhla ngobomi bakho. Ungahamba uphume ngalo mnyango ngale ntsasa uyitsibe lena, kodwa mhlobo wam akusukuze uyitsibe leya, uza kuba phaya. Kuba kwabalelwa kanye emntwini ukuthi afe, kodwa emva koko umgwebo. Kuya kubakho inkomfa enkulu apho sonke siya kumakunye, kwaye siya kunika ingxelo ngale ntsasa, ngale nkomfa yasemhlabeni esithe sanayo ngale ntsasa. Ukuba ungumuntu, yamkela inceba yakhe ngelixa sithandaza njengoko niqubuda iintloko zenu. Nje phambi kokuba sithandaze kunye nani ngeentloko zenu ziqutyudiwe, angazi ngale ntsasa uhleli kule nkomfa ukuba umoya oyingcwela uthongo na kuwe unetyala. Kwaye mhlawumbi uthi, moya oyingcwela, uyabona ingolu hlobo. Yiloo nto uMoses wayitshoyo kwinkomfa yolwandle olubomvu. Kunje Nkosi, ndize ndazokutsho apha, kodwa andinakuqhubeka, kukho into endleleni yam. Kunokuba kukho into endleleni yakho, kodwa khumbula, uThixo waxelela uMoses, hamba, thetha nabantwana bakaIsrayeli ukuze ubheke phambili. Ukuba ungathanda ukukhunjulwa kwilizwi lomthandazo, ungaphakamisa nje izandla zakho uthi, ndithandazele mzalwane. UThixo akusikelele, lethu konke esakhiweni, iqela lezandla.
Heavenly Father, with this
bawo wasezulwini, ngeli lophikileyo izwi gxebe lingxwelerhekileyo ngenxa yokushumayela kodwa ngandlela ithile ngenye omkhulu umoya oyingcwele unike abantu ingcinga ebekubhekiselwe kuyo.
When the prophet said,
"Ka umprofeti athe, izani ngoku, masibonisane, itsho inkosi. Ngoku yiza, masibambe inkomfa omnye nomnye, kanye kwezi zitulo, apho sihleli khona, sihleli apho, ecaleni lenu, ndithetha nani. Kodwa Nkosi ndonile, utsho umona, ndenze kangako, andikholelwa ukuba unokundixolela Nkosi, ndilinxila, ndingothengisa ngomzimba, umntu odume kakubi. Andikholwa Nkosi ukuba kuya kubakho ithuba lam." Emva koko siva amazwi amnandi ebuya, "Nakubeni izono zenu zinqombela, ziya kuba mhlophe njengekhephu, nokuba zingabomvu njengegazi ukuthabatha ubomi bentsana ezininzi phambi kokuba zizalwe kunye nezinto ebezimbi, nokuba zibomvu njengegazi ziya kuba mhlophe njengoboya bemvana. Enjani inceba, masibonisane, utsho uThixo ngoku. Masize, sibambe le nkomfa, Nkosi, kwaye wena uthetha nabantu bakho, baphakamisa izandla zabo, ezibonisa ukuba uhleli ngakubo, kuba kubhaliwe esibhalweni, akukho mntu unokuza kum, ngaphandleni kokuba ubawo wam amtsale kuqala. Kwaye bonke athe ubawo wandinika bona mna, baya kuza kum, kwaye ndiyakubanika ubomi obungunaphakade, ndibavuse kumhla wokugqibela. Ngoku siphe, Nkosi, okokuba ngamnye abathe baphakamisa izandla zabo, kwakunye nabo abathe abaziphakamisa izandla zabo, naphi na ezo zakho zincinci iinkomfa zibanjiweyo kwesi sakhiwo njengoku, nabantu bangamkela inceba yakho yoxolelo, baze bazaliswe ngumoya wakho, baze bahlanjwe egazini lakho. Kwaye ekupheleni kwendlela, wanga ungathi, kwenziwe kakuhle sicaka sami esilungileyo nesithembekileyo. Ubuthembekile ngalantsasa e-8th ne-Penn Street. Ngoku, ngena eluvuyweni lenkosi, ebelilungiselelwe wena kusukela ekusekweni kwehlabathi. Nkosi, Thixo wam nobawo wam, ndibanikela kuwe. Andinakwenza ngakumbi, ndingumshumayeli nje wakho, kwaye andinakwenza ngakumbi, banga bakho, qubisana nabo bawo, ngokwezidingo zabo, zentliziyo yabo. Siyabavumela, okanye sibanikela kuwe, egameni lowakho unyana, uYesu Kristu. Amen. Ukuba wakhe waqwalasela emnqubeni, andivumeli abantu baye kutsalela abantu esiguqweni. Andikholelwa kukuya. Ukuba uThixo akakuzisi, ayisayi kunceda ukuba omnye umntu ayenze. Akukho mntu unokuza ngaphandle kokuba ubawo wam amtsale, kwaye bonke athe ubawo, kwaye ubawo uya kutsala ngokuba igama lakho likwincwadi yobomi bemvana. Kwaye bonke athe wabanikela kum, baya kuza kum. Nokuba usesitulweni sakho esiguqweni, naphi na apho ukhoyo, uya kuza. Leyo inyaniso ngqo, uYesu watsho njalo. Ke ngoku, nina bantu bathandekayo abaphakamise izandla zenu, inyathelo elilandelayo lokuba nilithathe, ukuba anibhaptizwanga, ukuba nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu, ukwenzela ukuxolelwa kwezono zenu. Lowo, mqathango kagqirha, ugqirha Simon Petros, owayenezitshixo zobukumkani, kwaye akuxelele indlela yokungena. Ngomhla wePentecost, bathi, "Yintoni emasiyenze ukuze sisindiswe?" Wathi, "Guqukani nonke ngabanye, yiloo nto kanye enisandula kuyenza, emva koko nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukwenzela uxolelo lwezono zenu. Ukubonisa ebantwini nasehlabathini ukuba niyakholwa ukufa ukungcwatywa ukuvuka kukaYesu Kristu wathabatha izono zakho. Ngoko niyakwamkela isipho sikamoya oyingcwele, kuba idinga likuni Na kubantwana bini, kwabo bakude, na kwabaninzi eyakuthi inkosi yethu uThixo ibabize. Landela la miyalelo, ukuba ayikho kulomnquba, emnqubeni apho uya khona, ibandla apho uhamba khona, naphina ikhoyo, sukuhlala ngaphandle, ngena ngokukhawuleza emzimbeni wamakholwa kamoya. Iya Assemblies of God, ibandla likaThixo, amaPentecost obunye, amaPentecost obubini, buthathu, nakutoni enokuba yiyo. Andikhathali apho uya khona, kodwa ngena msinya ebandleni, beka ubudlelwana bakho phaya. Ukuba bafundisa izinto ezincinci, mhlawumbi, okuya wena akukwenzi awuthi, ke umzawane uBrenham khange akufundise ngolwahlobo. Kulungile, akwenzi namnye umahluko nakanjani. Ukuba unawo umoya oyingcwele, qhubeka. Hamba nabo tyala siza kuya kwenye sonke nakanjani. Xa itempile kaSolomon yasikwayo kwihlabathi lonke, yasikwa kwihlabathi lonke, angaqhelekanga ukujongeka amatye ahluka-hlukeneyo kunye nayo yonke into engenye. Kodwa xana aqalisa ukuhlangana, kwakungekho ngxolo yasarha okanye isandi sehamile. Amashumi amane eminyaka ekumisweni kwetempile, zange beve nakunye ukubetha kwehamile okanye ingxolo yesarha. Onke ayesikwe kakuhle. Onke la mabandla amakhulu anomoya oyingcwele ayakuhamba kunye kakuhle kwindawo alungele kuzo kulamhla emzimbeni kaKristu ukwenzela uchwilo. Ke ngena nje apho bakholwa ivangeli. Ngoku zihlobo zam ezithandekayo. Andiyazanga ukuba ndithathe elingako ixesha lenu. Andilazi ixesha endingene ngalo, ingaba ibilicala emva kweyesithoba okanye intsimbi yeshumi okanye into ethile, intsimbi yeshumi. Andinako, ingaba koko, ngenene kangako ubude, kube nzima ukuba ndikwazi ukuyikholelwa. Sinexesha ukwenzela nje umthandazo, ukwenzela abagulayo, sibathembisile oko. Ngoku nje umzuzu omnye, ukuba nje ningasinika ishumi elinesihlanu lemizuzu. Nje ndiyakholwa lishumi elinesihlanu lemizuzu kuphele, ke siyakuthatha nje elashumi elinesihlanu lemizuzu ngokwewotshi yam. Phulaphulani, akukho nto. Uxanduva lwakho lokuqala xa ugula kakade, uya kugqirha wakho, wenza konke anakukwenza. Ukuba akanakwenza ngakumbi, unelungelo lokuya kwincutshe enkulu ngoko. Ngoku, asichasenanga noogqirha. Ndinezihlobo ezininzi zabathandekayo oogqirha abangabangane bam, abalungileyo, amadoda akholelwa kuThixo, kwaye ndiyabathandazela, kwaye nabo bayandithandazela. Njalo loo nto. Bafumana isigulana abangenakwenza nto ngaso, abaninzi abalungileyo oogqirha kakade, ndigcina amagama abo. Mhlawumbi abazaliswanga ngumoya oyingcwele nezinto, kodwa bangabantu abalungileyo. Bathi, Zalwana Branham, akukho nto endingayenza ngalaa ngxaki ukuba ungayithatha. Ndithi, yithumele, mandi, andinakuyenza, ndiya kuyivumela kuYesu, ndiyinikele kuYesu Kristu, makayenze, yabona, ke ilungile. Kodwa jonga, ukuba kwakhe kwakho nayiphi impiliso eyenzekayo, uKristu iya kuba ngulowo oyenzayo. Ugqirha angasusa isithinteli, atsale izinyo, okanye asike asuse into, asuse ukudumba kwethumbu, asike umhlaza, asike intsumpa, okanye atyande, okanye into engenye, afake ityhefu kuwe ukubulala intsholongwane. Kodwa akukho nto inokuphilisa ngaphandle kuThixo, kuba kufanele ibe yindalo, iphinde ikhule. Kwaye akukho yeza liya kudala, yabona, niye kuphela umdali, lowo nguThixo. Ngoko, indumiso ikhulu elinesithathu, bona, zonke izibhalo zinyanisile. Ndiyinkosi ephilisa zonke izifo zenu. Ayithi loo nto ugqirha akanandawo kuyo. Ewe, unayo. Ukuba ndophula ingalo yam, uxanduva lwam kukuya kugqirha owaziyo imiliswa njani laa ngalo. Kodwa akanakuyiphilisa laa ngalo yam. Angayimilisa nje, abuyisele amathambo endaweni yawo. Aze emva koko, uThixo anikeze ikhalisiyam, nanjalo njalo, adale into, oko, ngaphakathi engalweni yam, eyikhulisayo, iyibuyisele kwakhona. UThixo ngumphilisi, yabona. Ngoku, besishumayela ngale veki, isithethe samayuda ngabantu, kwixesha lamayuda, yayikukuya, kubekwe izandla kogulayo. Yiloo nto abayenzayo. Yonke into yayisekubekweni kwezandla. Yayingumyalelo wamayuda. Kodwa zange ibe yiloo ndlela kwiintlanga. Zange. Xa intombi kaYayiro, umpristi womyuda, xa yafayo, wathi kuYesu, yiza ubeke izandla zakho kumntwana wam kwaye uya kuphila. Beka izandla zakho kuyo. Kodwa xa waya kumthetheli khulu womRoma, wathi, andifanelekanga ukuba wena uze phantsi kwendlu yam. Yima phandle phaya apho ukhoyo uze nje uthethe ilizwi. Waqonda igunya uYesu awayenalo. Wathi, ndingumntu ophantsi kwegunya, ndine, wayengumthetheli khulu, yayithetha ikhulu lamadoda angaphantsi kwayo. Wathi, ukuba ndithi kule ndoda, yenza le, iyayenza, kwaye laa ndoda, yenza leya, iyayenza. Wathi, kwaye wena, unegunya phezu kwaso sonke isifo, nako konke ukuxhwaleka, nayo yonke into. Zonke ziphantsi kolawulo lwakho, ungumlawuli omkhulu. Oh, ndiyakuthanda oko. Oko kwachukumisa nentliziyo kaYesu. Kwaye wajikela ngoko ebantwini abangamaYuda. Kwaye wathi, andifumananga lukholo olunjengolo kwaSirayeli. Umfazi womSirofinikazi, iGrike lentlanga, leza kuye lathi, Nkosi, ndinomntwana elele phantsi pha, athi umtyholi amkhathaze ngamaxesha ahlukeneyo. Mhlawumbi wayengoqhuzulayo okanye uhlobo oluthile lwempambano. Wathi, ukwisimo esibi kakhulu, ungamphilisa wena? Kwaye wazama ukholo lwakhe. Kutheni? Wathi, akulunganga ukuthabatha isonka sabantwana usinike izinja. Embiza ngenja, kwaye ngezo ntsuku, inja yayiyenye malunga njengehagu, eyona nto iphantsi eyayikho. Wathi, akulunganga kum ukuthatha isonka sabantwana ndisinike nina zinja. Wathi, yinyaniso leyo Nkosi. Oh, ndiyakuthanda oko. Yinyaniso leyo. Wathi, kodwa uyazi, izinja phantsi kwetafile zitya ingqushu zabantwana. Oko kwamchukumisa yena. Wathi, njengoko wenzile ngenye imini, Heti, into elungileyo. Wajika waze wathi, ngenxa yoku kutsho, idemoni limkile kwintombi yakho. Zange kwafuneka kuyiwe kuye ayokubekwa izandla. Ngomhla wePentecost, xa umoya oyingcwele wawa, uPhilip wehla waya eSamaria, wabe sisiqingatha sobuyuda. Ke xa wehlayo, kwafuneka abeke izandla kubo, ukuze bamkele umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ubungekezi nakomnye kubo okwakaloku nje. Ke bathumela babiza uPetros. Babebhaptizelwe egameni likaYesu. Ke benyuka bafumana uPetros noYohane eYerusalema kwandlunkulu. Kwaye behla babeka izandla kubo baze bamkela umoya oyingcwele. Emva koko uPetros wenyukela endlini kaKornelius. Yabona, kwafuneka abeke izandla kubo. Jonga, izenzo ishumi elinethoba, xa elaqhuba lamayuda eEfeso, kwafuneka abeke izandla zakhe kubo, okokuba bamkele umoya oyingcwele. Kodwa, ngelixa esendlwini kaKorneli, ngelixa esawathetha lamazwi, umoya oyingcwele wabawela. Kungabekwanga zandla, umoya oyingcwele wawa xa beva inyaniso. Babelambile kwaye belinde wona. Ingaba ulambele impiliso kangako ngalentsasa? Ngoko vumela umoya oyingcwele uthethe. Ukuba uYesu unguye izolo, namhlanje naphakade, uyayikholwa loo nto? Ingaba wathi, imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani? Ingaba wazazisa njani yena ebantwini ukuba ungumesiya wabo, umesiya wamayuda? Ingaba wayenza njani kumayuda? Ngokuwaxelela wona imfihlelo yentliziyo yabo, bamqonda yena, umesiya. Bangaphi abayaziyo ukuba yinyaniso leyo, ukuqinisekileyo. Xa uPetros weza, kwaye wathi, igama lakho nguPetros, kwaye wathi, okanye, igama lakho nguKeyafa, wathi, uyakubizwa nguPetros, igama likayihlo, yayinguYona, oko, kwayigqiba, wayazi, yayingumesiya. Xa uPhilip waya kufumana uNathaniyeli, wathi, wena uyelungileyo, enyanisekileyo indoda. Wathi, ngoku rabi, undaze nini wena? Wathi, phambi kokuba akubize uPhilip, xa uphantsi komthi, ndakubona. Iimayile ezilishumi elinesihlanu ekujikeleni iintaba, uhambo lwemini, ndakubona. Wathi, ungunyana kaThixo, ukumkani kaSirayeli. Wehlela kumaSamari, wayenesidingo sokuya phaya. Kutheni? Wehlela kumaSamariya, kwaye kwakukho umfazi womSamariya, kwaye ke wacinga, uya kumnika njena umqondiso kaMesiya. Kwaye wathi, hamba ubize umyeni wakho nize apha. Wathi, andinamyeni. Wathi, utsho kakuhle, kuba ubunamahlanu. Wathi, mhlekazi. Amanye amazwi ngolu hlobo, besikhangela uMesiya ozayo, kwaye uza kuba ngumprofeti Thixo. Kwaye siyazi, xa esiza, iya kusixelela ezi zinto. Ke, kufanele ube luhlobo oluthile lomprofeti. Wathi, ndingumesiya. Ndinguye lo uthetha ngaye. Washiya laa nkonkxa yamanzi umthengisi ngomzimba nohluphekileyo enjani imekwa awayeyiyo waza wabaleka ukuya esixekweni waza wathi kuloo madoda yizani nibone umntu ondixelele okusentliziyweni yam ingaba lowo asingomesiya ingaba lowo asingomesiya akukho nalinye ixesha eyakhe yenziwa kwiintlanga hayi mhlekazi lona ngumhla wazo xa izikhanyiso zangokuhlwa amayuda akwisizwe ngoku ukuba alawule ihlabathi ngelinye ixesha ayekwenzile ayabuya qaphela laa mthi womkhiwane uvelisa imithupha yawo ngaphaya qaphela umyuda naphi na apho akhoyo ikhalenda kathixo uya kufumanisa akasokuze amlahle uisrayeli kodwa uisrayeli kwafanela amfanyekiswe andikutho oku endaweni yalo myudakazi uhleli apho kodwa uisrayeli kwafanela amfanyekiswe ukuze kunikwe thina ithuba bathande sukukhathazeka baya kutyatyamba kwakhona okushiywe ngumqikela umnqunqudi wakudla okushiywe ngumnqunqudi inkumbi yakudla kodwa ndiya kubuyisela itho inkosi kwakudliwe oko nje okwethutyana ukuze sibe nokungeniswa ngaphakathi amehlo ethu avulekile ngoku yintoni umhla wethu uyaphela amayuda ayaqalisa ukuhlangana kwakhona ngokudibeneyo njengoko uThixo etshilo kwaye izikhanyiso zangelixa langokuhlwa ziyakhanya kwintoni uphi apho izikhanyiso ngokuhlwa zikhanya khona entshona zikhanye empuma kumyuda abantu basempuma ekuqalekeni ibe yimini emnyama yamahlelo nanjalo njalo kodwa izikhanyiso zangokuhlwa ziya kukhanya kwiintlanga kwisiqingatha somhlaba wasentshona naku silapha ngoku esiphelweni sikunxweme lwasentshona ukuba uya kuya phambili ubuyela empuma kwakhona impucuko ityhutye ngalaa ndlela ke izikhanyiso zangokuhlwa ziyakhanya uyesu kristu isenguye izolo namhlanje naphakade masithandazeni ngoku nkosi aba ngabakho bonke ukholo lwelizwi liza ngokuva ukuva ilizwi likathixo kwaye thixo wenza amazwi akho abonakaliswe ukuqondakalisa ebantwini okokuba unguthixo ngoku makwaziwe ngale ntsasa okokuba unguthixo kwaye mna ndingumkhonzi wakho ndibaxelela inyaniso yobomi obungunaphakade ngoyesu kristu inkosi yethu siyathandaza amen ndiyakholwa ubhili undixelele phandle phaya ukuba kwakukho imfumba enkulu yamakhadi okuthandazelwa abantu abaninzi apho asinakubabiza bonke phezulu niyayazi loo nto okokuba kona kuqondakalise oko okanye nje okokuba nibone ngoku uthixo wakanyanzelekanga ukuba akwenze oko kwaye wonke ubani uyakwazi oko uyesu wayenganyanzelekanga ukuba aphilise nabani na xa wayesemhlabeni beniyazi loo nto kodwa wayenza ukuze kuzaliseke oko kuthethiweyo ngumprofeti ingaba injalo wenza oku okokuba ilizwi lizalisekiswe njengoko kwakunjalo ngemihla yesodoma iyakuba njalo ekubuyeni konyana womntu niyaqwalasela babe nobilly graham no-oral roberts bona umhla wesodoma amadoda njengabo ehla aze ashumayela kumasodoma esixekweni kodwa umenyulwa uabraham neqela lakhe babe liqela elikhutshelwe ngaphandle ngaphandle kwicala elinye hlobo luni lwengelosi eyashiyekela ngasemva yashumayela kubo qaphela indoda yahlala phaya yathi yona ingumhambi osuka kwesinye isizwe uthule ezimpahleni zayo ibe itye nje inxalenye yethole yasela ubisi olusuka kunina yatya amaqebengwana ombona noabraham ngelixa mhlawumbi enehlahla lokubetha iimpukane egxotha iimpukane ngelixa eyenza ehleli phaya esitya kwaye emva kokuba emkile yena uabraham wambiza yena elohim usomandla kodwa wayeyindoda uthixo ebantwini bakhe ngoku jonga awakwenzayo wazi njani wahlala phaya wathetha noabraham wangoku ityeli lokuqala awadibana ngazo noabraham ityeli lokuqala uabraham embona nokumazi kwaye lana amanye amadoda ayeza kuya esodoma kwaye ehlela phaya aze ashumayela abamfamekisa abantu ingaba ayikuko oko ukushunyayelwa kwevangeli kukwenzayo kumfamekisa ongakholwayo qwalasela kodwa lona wema ngasemva phaya nebandla elonyuliweyo uabraham neqela lakhe abolusiweyo aboqobo wathi ulord wayengulowo owayehlala esixekwini waye enamaxesha amakhulu wayebona indlela iintombi zakhe zazinjalo nendlela oonyana bakhe babenjalo nayo yonke into oko nje kufana nehlabathi namhlanje isodom isono nayo yonke into elo libandla elingaphiliyo kodwa ibandla likamoya lelibizwe lakhutshwa iqela elahluliweyo loluphi uhlobo lwengelosi ezakulo ngoku masiyiqaphele ngokukhumbula inkosi yenu ithe njengoko kwakunjalo ngoko iya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu watsho njalo uyesu izulu nomhlaba ziya kugqitha kodwa amazwi am awasokuze asilele ngoku phulaphulisisani kwaye nizole ngoku le ngelosi yathetha noabraham yathi abraham uphi umfazi wakho usara wayazi njani wayetshatile wayazi njani wayenomfazi kwaye walazi njani igama lakhe lalingusara isimanga yayingesiso kwaye uabraham wathi usententeni ngasemva kwakho wathi abraham ekubeni ukholelwa uthixo kwaye uza kuba yindlalifa ehlabathini zonke iintlanga niko konke uya kuziswa ebukumkanini ngembewu yakho ngeyakho isithembiso senziwe kuwe andisayi kunqabisa nasinye isithembi nantoni ifihlwe kuwe abraham owu ndiyakuthanda oko andisayi kukufihla oku kuwe abraham kodwa undikholelwe mna ngolwasana amashumi amabini anesihlanu eminyaka ngoku ulikhulu leminyaka obudala kwaye yena ungamashumi asithoba kodwa abraham ngokwexesha lobomi kumxube wabaphulaphuli niyazi ndithetha ntoni amashumi amabini anesibhozo eentsuku wayeyekile amashumi amahlanu eminyaka okanye ngaphezu ehe amashumi amathandathu eminyaka phambi koko wathi ngokwexesha lobomi nosara ndiza kukutyelela kwakhona kwaye uza kuzisa olwasana kwaye usara emva kwakhe ententeni amacala evaliwe wahleka ngaphakathi kuye nje kwaye wathi ngaphakathi kwakhe ingaba ndingaba nokuzonwabisa nenkosi yam umbiza ntoni umyeni wakho ndingaba nokuzonwabisa nenkosi yam kwakhona ekubeni ndimdala kwaye naye mdala ngokwakhe yaza ingelosi inomva wayo ujikile yathi utheni usara ehlekile yintoni emhlekisayo akuboni luhlobo luni lomoya luhlobo luni lwengelosi eyayiyo eyatyelela elabandla loonyuliweyo phaya ngoku uyesu wathi kwalaa nto inye iyakwenzeka nje phambi kokubuya kwakhe lowo iya kuba ngumqondiso wokuza kwakhe masibize umgca wokuthandazela wasenza isithembiso uyasigcina ngoku phaya ndaweni ithile ngapho ndifanele ndibize abahlanu okanye abathandathu abantu ngokobuninzi abanokuma apha abanye benu bakholwe nje qaphela ukuba akunalo ikhadi lokuthandazela ube uze apha oko akuthethi nanye into ndiwucela umngeni apha koko imbewu kaabraham yakwenzayo uyesu xa wayesemhlabeni ngenye imini wayegqitha kwisihlwele sabantu kwaye bonke babesithi molo rabi mini entle gqirha unjani wena mfundisi ndiyavuya ukudibana nawe mfundisi ndiyavuya ukuba nawe kwakhona ngapha ndiza kuba nomhlangano ngeli xesha singapha kwaye umncinci ohluphekileyo umfazi wayenesidingo ke wanyebelezela esihlweleni waze wachukumisa ingubo yakhe kuba wathi ngaphakathi kwakhe ukuba nje ndingayichukumisa laa ndoda ingcwele yabona ukholo lwakhe yabona ukuba ndichukumise yena yakuphiliswa ke wamchukumisa waze wabuyela emva esihlweleni wathi owu ndiqinisekile ndiphilisiwe ngokuba ndiyakukholwa oko ndiyayikholwa ndiyazi ndiphilisiwe ndiyakholelwa nje ukuba ithombe legazi liyayeka kanye ngoku ndiyayikholelwa nje wema uyesu wathi yitsho ngubani ondichukumisileyo unjani umbuzo wathi upetros ngamanye amazwi nkosi yintoni ingxaki ngawo ibhayibhile yathi wamngxolisa yena wathi uthetha ntoni ngoko kutheni wonke umntu uyakuchukumisa kanjani uthi wena ekubeni ungumesiya akoyiki ukuzihlazisa apha phambi kwaba bantu ubani ondichukumisileyo kwaye ndiyafunga kube kukho amakhulu amahlanu akuchukumisileyo kulo mzuzu wokugqibela uzakuthini wena into enjeya ngaleya wathi kodwa olu ibe luchukumiso olwahlukileyo ndiyabona ukuba ndibe buthathaka isidima wonke ubani uyazi isidima ngamandla ndibe buthathaka amandla amkile kum kwaye wabhekabheka bhekabheka ndiyabona kukho ukholo phandle phaya ndaweni ithile wabhekabheka waze wamfumana loo mfazi mncinci umoya oyingcwele owawukuye ngokuzeleyo wamkhokelela kanye kuloo mfazi mncinci elaa thombe legazi awayenalo wathi ukholo lwakho ngoku andizange ndimphilise ndizange ndibe nanto yakwenza nayo kodwa ukholo lwakho kubani kuthixo lowo ndimmeleyo ukholo lwakho lukuphilisile ngoku ibhayibhile itshilo ukuba usenguye izolwa namhlanje naphakade oko kunye kumqathango kunye emandleni kunye kwisimo uthixo omnye owaphila kukristu uphila ebandleni hayi okungako kwabo wayenako ngaphandle komlinganiselo sinako ngomlinganiselo kodwa ukuba ubunecephe eligcweleyo ngamanzi asuka elwandle kwa amachiza amanye aye kulwandle lonke akwicephe eligcweleyo kumbula oko injalo loo nto nguthixo omnye ngoku ibhayibhile ithe kumahebhere watsho oko uyesu kristu kanye ngoku umlingeleli omkhulu onokuchukunyiswa luvelwano zizilwelwe zethu bangaphi abakwaziyo oko kuhle ukuba ukwanguye umlingeleli omkhulu akanakwenza ngendlela enye ukuba ebechukunyisiwe yintoni esiyo umlomo wakhe sinikezela iziqu zethu kuye namazwi ethu asingomazwi ethu sanukuba naxhala ngeniyakukutsho kuba ayinini abathethayo ngubawo ohlala kuni uyathetha ndaweni ithile bekuphi apho bhili isinye ukuya kumashumi amahlanu okanye isinye ukuya kwikhulu isinye ukuya kwikhulu ngokwesiqhelo abantu baqukana kwela khadi lokuqala de siya kuliyeka eliya lodwa okomzuzu masiqale kwinani elingaqhelekanga masithi amashumi amathathu ubani onekhadi lokuthandazelwa amashumi amathathu phakamisa isandla sakho yintoni yintoni unobumba b amashumi amathathu kulungile jonga ezipokothweni zakho tsala ikhadi lakho lokuthandazela kwaye ukuba phaya kuhle kulaphulani ukuba akukho mashumi amathathu kutheni siya kuqala ndaweni ithile engenye ngoko siya kuqala kuthini oh ndiyaxolisa ndiyaxolisa kuhle ndiza apha mhlekazi amashumi amathathu ananye ubani onekhadi lokuthandazelwa amashumi amathathu ananye ungaphakamisa isandla sakho amashumi amathathu ananye yiza kanye apha amashumi amathathu anesibini ubani onekhadi lokuthandazelwa amashumi amathathu anesibini wena nenekazi elincinci amashumi amathathu anesithathu ubani onekhadi lokuthandazelwa amashumi amathathu anesithathu ungaphakamisa isandla sakho eli nenekazi apha kulungile dade amashumi amathathu anesithathu amashumi amathathu anesine ukuya kwikhadi lokuthandazelwa amashumi amathathu anesine wena mhlakazi amashumi amathathu anesihlanu amashumi amathathu anesithandathu amashumi amathathu anesithandathu bani onekhadi lokuthandazelwa amashumi amathathu anesithandathu ngaba ndiyiphosile amashumi amathathu anesithandathu nenekazi elincinci amashumi amathathu anesixhenxe eli nenekazi belibhidekile apha umanisa ubanye inani lekhadi lokuthandazelwa lakho khangela apho akhoyo amashumi amathathu anesihlanu yaxolisa nenekazi ulungile fumana indawo yakho amakhwenkwe phaya aya kunibeka apho nifanele nibe khona amashumi amathathu anesixhenxe amashumi amathathu anesibhozo amashumi amathathu anesithoba amashumi amane masibabone bephakama kukho isithathu ngoku amashumi amathathu anesibhozo amashumi amathathu anesithoba amashumi amane amashumi amathathu anesithoba amashumi amane isinye isibini isithathu isine isihlanu isithandathu isixhenxe isibhozo isithoba iyaqikelela ukuba yiloo nto amashumi amane amashumi amane anane amashumi amane anesibini amashumi amane anesithathu amashumi amane anesine amashumi amane anesihlanu mawaze loo makhadi okuthandazelwa ikhadi lokuthandazelwa ukuya kumashumi amane anesihlanu ukusuka kumashumi amathathu ukuya kumashumi amane anesihlanu ngoku ukuba akunakuphakama unalo ikhadi lokuthandazelwa mhlekazi unalo kulungile iya ngaphaya andiboni kuphela indoda enye ekhubazekileyo ihleli apha kwisitulo samavili ngoku ukuba kukho nabani ngaphandle kwamakhadi okuthandazela ngoku asazi ndiyaqikelela ndifumana ukuxinaniseka phaya yendi kuhle kulungile ndiya ndiyakuma nje emzuzwini kulungile asinandawo apha yabona ukuyenza ibe ngocwangco. ngoku bangaphi apha abangenalo ikhadi lokuthandazelwa kwaye no uyagula kwaye ufuna uThixo akuphilise phakamisa isandla sakho kuhle ngokwenene ikwindawo yonke ndiyacinga njengamalunga nendawo yonke kulungile ngoku ndiza kunibuza ukubani nako kule mizuzu imbalwa ilandelayo nto leyo ndithathe ngaphezu kwexesha lam ngoku kodwa apha ngamanqam okokuba eli lizwi lilungile okanye hayi oku kuyalingqinisisa ngoku mandifumane olwangahlulwanga uhoyo lwenu nabani apha uyazi okokuba ukuba ndinganako bendiya kuphilisa wonke ubani kum kodwa ibhayibhile itshilo okokuba ndiyinkosi uThixo wakho ophilisa zonke izifo zakho ixhomekeke phezu kokhona zonke ezi zinto ndizishumayeleyo ngale veki uza kutsho kweli xesha kunye nokuhla ukuye ebomini bam bezibhekiselele phezu komsebenzi ogqityiweyo kaKristu eCalvary ukuba uyayikholelwa kuko konke uThixo akucelayo ukuba uyakuyikholelwa uya kukufumana oko ukucelayo ngoku kangangoko imiqondiso nezimanga ziya kubonakala ukuthembisile oko okokuqala wabeka ebandleni intoni abapostile abaprofeti abefundisi abavangeli abelusi olo lucwangco lukaThixo olubekwe ebandleni ukugqibelelisa abangcwele ngoku ndifuna ngamnye kuni andinike olwenu olungahlulwanga uhoyo ngoku kukho malunga nomntu omnye kulamca wokuthandazela endicinga ukuba ndiyamazi kwaye yindoda enxibe isuti emhlophe andinakulibiza igama layo kodwa ndiyakholwa isuka ndaweni ithile malunga phezulu khona eCarolina okanye into ethile ndi ingumthengisi wemoto okanye into ethile ndibe namazwi nayo andazi kwa igama layo kodwa ndi ngokuphandle andazi yintoni ingxaki nayo uThixo uyayazi loo nto andinakundixelela yintoni engalunganga nayo kodwa ndicinga bonke kubo ngabangaziwayo ndim andibazi bangaphi phandle apha abaziyo ukuba andazi kwanto ngani phakamisani izandla zenu ewe mhlekazi ngoku ibhayibhile ithe xa umoya oyingcwele ufika uya into yokuqala umoya oyingcwele oya kuyenza yintoni uya kutyhila ezi zinto kuni endinifundisileyo ingaba injalo emva koko uya kwenza ntoni anibonise izinto eziya kuza abe ngumtyhili wemfihlelo yentliziyo uya kwenza kwa umsebenzi omnye athe uYesu wawenza ngoku bangaphi abakholwayo ukuba uYesu uligqibile icebo losindiso nempiliso eCalvary ngokuqinisekileyo ke kangangoku ya ugqityiwe akunjalo ugqityiwe kodwa kuphela kwento anokuyenza kukothusa okanye ukukuzisa ekuqondeni ukuba usenguThixo kwaye uyasigcina isithembiso sakhe ke ekwenzeni oko uthambisa abashumayeli bakhe lawo ngala madoda alungileyo amileyo apha namanye emva phaya uyabathambisa ukuze bashumayele ndingohluphekileyo uvencithuba umshumayeli undinike oku ukwenzela ukushumayela kwam niyabona endaweni kuba andifundanga kwaye ndingazinto niyazi endikutshoyo ukuba sisifundiso okanye nantoni okanye umfundi kodwa unike la madoda amathuba okwenza oko kwaye angena phaya phantsi kwempefumlelo aze ashumayele ou angatsho okuninzi kwimizuzu emihlanu kunokuba ndingatsho kwiyure ngokuba phantsi kwempefumlelo nje ngenkanuni okanye umatshini wompu ozitshintshelayo ukukhawulezisa ukuyingenisa kanye ngqo njengomatshini wehamile yabona mna uyabona isipho sam yinto engenye kufuneka ndithathe ixesha lam ndifunde oko kwaye ndilinde ndize ndibone oko umoya oyingcwele andixelela kona okulandelayo kwaye bona ayikho ngokuchanekileyo emgceni wam kodwa noko ndiyakwenza ukwenzela ukwakha ibandla ukubenza bazi yintoni ingqiqo yam ngoKristu esiqhelweni emhlanganweni ndiba nomshumayeli olungileyo andishumayelele kodwa ngoku lixesha lena yure emva kokuba ilizwi lishunyelwe ngoko malunga nantoni nayo ukuba nje lishunyelwe uze uhambe umke kulungile akulazi kodwa ukuba uyeza aze aliqinisekise ukuba oko akutshiloyo yinyaniso ngoko mzalwane isele nawe ngoko injalo loo nto wuwe ngoku ukuba umoya oyingcwele uyakuza ngale ntsasa ebaphulaphulini kwaye enze kanye ngendlela awenza ngayo xa waye kuYesu Kristu bangaphi abalapho abaya kukholwa ukuba uThixo wakhe waphezu kwethu emva koko wakunye nathi kuKristu ngoku ukuthi ebandleni ukuqinisekileyo ngoku ukubani ngabona ngoku akudingeki ukuba kubekwe izandla kuni ukubani ngamakholwa enene ngeli xa uPetros esawathetha la mazwi umoya oyingcwele wawela phezu kwabo yabona andidingi yizawubeke izandla kwisicaka sam thetha nje ilizwi kwaye koko konke omawukwenze bona ukuba uyimbewu kaAbraham ngoku yekela uThixo enze awasezulwini njengomntu njengesicaka elo lilizwi lam eligqityiweyo wena thetha ukusuka apha kamva osi makwenzeke njalo okokuba bayakwazi ukuba unguthixo phakathi kwabantu egameni likayesu amen ngoku njengomntu nantsi indoda kanye nje kuhle ndingatsho okokuba xa unathaniyeli weza phambi koyesu kangangokuba ndisazi asizange sadibana singabangazaniyo omnye komnye kodwa uThixo uyayazi indoda andiyazi inkumbulo yam andizange ndiyibone yona ngaphandle kwenzekile nje ukuba kube sesitratweni ndaweni ithile okudibana nayo phandle apho ndiqhawule isandla sayo okanye ndithi unjani hlekazi okanye into ethile engenye kusasa kuko konke ndikwaziyo kodwa uThixo uyayazi indoda ngoko ukuba uYesu Kristu ukwanguye izolo namhlanje naphakade ngoku ukuba le ndoda iyagula ngoko kangokwayo impiliso sele eyenzile uYesu sele igqibile loo nto kodwa nje enye indlela ukufumana yona ikholwa ukwazi ukuba uYesu ulapha kanye ngoko wathini uYesu umqondisi njengokuba wawunjalo eSodoma ye uyakwenziwa kwimihla yokugqibela imisebenzi endiyenzayo ibonisa ukuba wayekwangulowo wayenoAbraham phambi kokuba wayekho uAbraham ndinguye wayeyilangelosi kwaye apha yena apha nguye apha ngale ntsasa ingelosi enye ihleli kuthi ngoku indoda ingaba ngumkwalambisi ingaba ngumhanahanisi ingaba ngumhedeni ingaba ngongcwele yona andazi kwanto malunga nayo imi nje phaya kodwa ukuba umoya oyingcwele uyakuza aze atyhile kuyo mayibe ngumgwebi ukusukela ngoko iyazi ukuba umoya oyingcwele ungayixelela yintoni ibisebomini bayo ngokuqinisekileyo injalo ukuba oko yinyaniso ingakholwa ngoko kuyakuba sebomini bayo ngaba oko kulungile ukuba angaxela obekukho malunga nantoni nokuya kuba yiyo ngoku iyakwazi ingaba ilungile okanye hayi nokuba ibe ikho
Doctor, you believe this. You and mother both. You believe it.
Gqirha, uyakukholelwa oku. Wena nomama nobabini niyayikholwa. Nomnye ugqirha ehleli emva phaya ngokunjalo. Usuka eSpringfield, Missouri. Yabona. Moya oyingcwele ungaphakathi apha ngoku.
Gray-headed man.
Indoda enhloko ingwevu phaya. Ihlala phandle Alban Motel phandle apha ugula into ethile ecaleni lakho
You're not from here to begin with
Akusuki apha into yokuqala usuka eCanada British Columbia Vancouver
You come from Finland
Yes
Usuka eFinland Kitos uThixo akusikelele uduka uphilile uYesu Kristu kuphilisile.
You believe?
Uyakholwa?
No the man.
Andiyazi indoda. Andazi ngoku endikutshiloyo kuyo. Lowo ibingumoya oyingcwele othethayo. Omnye ongazwayo. Andiyazi indoda zange ndayibona ebomini bam. Ndiyaqikelela sazana. Ngaba injalo mhlekazi. Andizange ndiyibone indoda. Andazi into malunga nayo. Ngoku hlonelani ngenene. Kwaye ukuba andazi kwanto malunga nendoda kwaye inkosi iya kundixelela into ethile malunga nayo ngoko ngokuqinisekileyo uya kungqinisisa ukuba kuthabatha into ethile ngaphezu kunomntu ukwenza oku ingaba oko kunjalo ngoko ukuba niyakuhlonela ngenene kwaye niqaphele kwaye nilungile kwaye xa umoya oyingcwele ukhwaza phezu kwakho ngolo wahlobo wamkele wona ukholelwe wona ngentliziyo yakho yonke
a stranger
ongaziwayo into yokuqala ufuna usindiso ulinxila oko kunjalo ngqo akungowalapha kwesi sixeko uphuma kwesinye isixeko isixeko sase-Indiana ewe ndiyakholwa yiNewcastle into enjengaleya ngokuchanekileyo ukunye no ngandlela ithile ongomnye ndibona eyomntu uthile ukunye nomfazi inxibelelene.
Where's Lyle Woods?
Uphi uLyle Woods? Ngumfazi wakhe. Ulapha ngoku. Ufuna ukuthandazelwa naye. Ewe mhlekazi, uyakholwa uThixo angandixelela yintoni ingxaki yakho? Ingxaki yenhliziyo. Uyakukholelwa ngenhliziyo yakhe yonke angaphiliswa. Yalohlwaya eladimoni likuwe elikwenza usele utywala kuduka. Egameni likaYesu Kristu, waye ungaze ubusele kwakhona. Baptizelwa kwelakhe elihle igama, lisusa izono. Waye ndiyalohlwaya idimoni, langalengegqitha kuwe. Amen. Qhubeka, uThixo akusikelele mhlekazi. Izono zakho zixolelwe ngoku. Hamba, ungaphinde wone.
Have faith in God. Don't doubt. Believe with all that is in you.
Yibani nokholo kuThixo. Sukuthandabuza. Kholwa ngako konke okukuwe. Singabangazaniyo omnye komnye nenekazi elincinci. Uyamkholwa ukuba uKristu uyasazi sobabini apha kunjengakumfazi equleni kunye nomsindisi wethu.
You're not her, neither am I he, but his spirit lives forever.
Akunguye kwaye nam andinguye. Kodwa umoya wakhe uphila ngonaphakade. Umfazi, lo mfazi usemtha emile apha une ukuba ungakubona. Phakathi kwakhe nam koku kukhanya kwengelosi imile apha. Kodwa ngaphaya kokuya lithunzi kwaye elathunzi kukufa. Ubumnyama ngumhlaza. Umhlaza uhleli kwithumbu.
You're not from this country.
Akungowalapha kweli lizwe nawe. UngumKentucky. Usuka eLegrand eKentucky. Injalo londo. Kosazana Johnson, ndiyakucela ukuba ukholiwe ngenhliziyo yakho yonke. Buyela ekhaya. Waye uYesu Kristu ukuphilisile. Uyakholwa koko? Ndiyalohlwaya idemoni elithabatha ubomi balomfazi. Phezu kwemiba yovuko lukaYesu Kristu. Ngoku ndicela umngeni uSatan. Waye ndimxelela ukuba ungoyisiweyo okokuba uYesu Kristu wamoyisa eCalvary. Kwaye njengesicaka sikaThixo phantsi kwentambiso kamoya oyingcwele okokuba umyalelo owanikelwa kum yingelosi yalohlwaya eli dimoni ngenxa yobomi balo mfazi. Makaphile, oh Nkosi. Amen.
Return home, rejoice, and be happy, thanking the Lord. Don't doubt now. Don't have a doubt in your mind.
Buyela ekhaya, vuya kwaye onwabe, ubulela inkosi. Sukuthandabuza ngoku. Sukuba nentandabuzo encingeni yakho.
You look awfully sincere and innocent about that lady.
Ukhangeleka nyanisekileyo namsulwa kakhulu malunga noku yanenekazi. Ukuba uyakholwa, laa ngxaki yedlala ohlutshwa yiyo, ukuqaqamba kwamathambo. Kholelwa yona ngenhliziyo yakho yonke kuya kukushiya. Ngoku inenekazi elincinci live into ethile kanye apha kuba kukho umoya phakathi kwabo bobabini. Niyabona wena eyakho ilungile nawe kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke. Kwaye ke inenekazi elincinci ecaleni kwakhe phaya. Ewe, nguwe uhleli phaya ujonge phezulu uthandaza. Aha, laa ngxaki yomqolo kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Kwaye nawe ngokwakho ubunengxaki yomqolo kananjalo ke nyuka nje ugoduke ngokuphila. Uyakholwa yonke intliziyo yakho. Ulapha ngengxaki yentombi yakho. Intombi yakho isityekelwe kukufa ngumhlaza kwaye imeko yakhe kamoya ayintlanga. Ewe mhlekazi, yena nje uphantsi naphezulu phakathi naphandle kwaye ethe sa. Uyayibona latshefu onayo esandleni sakho. Uyakholwa ukuba ngumoya oyingcwele othethayo apha. Ndinike latshefu. Nkosi, egameni likaYesu Kristu, ndohlwaya la meko yentombi yakhe. Emazwini kanini, yanga ingasebenza phezu kwayo. Egameni likaYesu. Amen.
Hold on down. Have faith. She can go home now. Put that handkerchief on her. Believe. Have faith in God.
Hamba. Sukuthandabuza. Yiba nokholo. Angagoduka ngoku. Beka la tshefu kuyo. Kholo. Yiba nokholo kuThixo. Kumfazi ukuba ningambona, uvale amehlo akhe, ithefu yakhe phezulu, ethandaza, esula amehlo akhe. Uchukumise into ethile, akuchukumisanga mna, kodwa uchukumise yena. Ngoku, unemithambo edumbileyo, ingxaki yobubhinqa, ingxaki zazo zonke iintlobo, kunjalo lona, akunjalo, phakamisa isandla sakho ukuba oko yinyani, kulungile. Ngoku goduka, philiswa. Uchukumise ntoni, ndifuna ukunibuza, ngubani, yintoni la mfazi ayichukumisileyo, umbingeleli omkhulu.
Can you recognize Jesus Christ, the Son of God?
Ngaba ningayiqonda uYesu Kristu unyana kaThixo ukhona ukuba ningakholwa umoya usebaphulaphulini kholwani laa ntsika yomlilo ekulomfanekiso apha iyashukuma ebaphulaphulini ngumfazi ejonge ngqo kum ime phezu kwakhe izandla phezulu ngolu hlobo netshefu emlonyeni wakhe unengxaki yentloko uhlobo lwengxaki yomthambo luvo wentloko njalo loo nto uyandikholelwa ukuba ndingumprofeti wakhe uyakholwa ukuba lowo nguKristu ethetha nawe goduka uza kuyoyisa kholwa intliziyo yakho yonke indoda ihleli kanye emva kwakhe phaya okuthile okunye kuqhagamshele nayo malunga neCampbellsville eKentucky aha unengxaki yomthambo luvo nawe iprostate iqondo eliphezulu legazi uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke
hlekazi
ukuba unjalo phakamisa isandla sakho ukuba ezo zinto zilungile yintoni oyichukumisileyo uchukumise othile umbingeleli omkhulu hamba kholwa uze uphile apha ngumfazi uhlobo olunzima ehleli apha enesandla sakhe phezulu ngakuye ndiyakholwa ndiyamazi lo mfazi ndimbonile ndaweni ithile uyathandaza unengxaki ngentloko yakhe waye kwakamsinya xa ndithe intloko kulowa ungomnye umfazi nje kwimizuzu embalwa egqithileyo imthunukile unengxaki yentloko naye ndimbonile umfazi ndaweni ithile andikwazi kumchana kodwa ndimbonile ow ewe ndiyenza ndiyazi ngoku nkqu nangokwasemoyeni ngurose austin usuka elouisville kentucky kholwa ngoku goduka uphile ndiyakwazi ndiyayazi eyakho ndiyabazi ubuso bakho bendikunye nawe kudliwanondlebe esikhodini apho wamkele umoya oyingcwele injalo loo nto ndabeka izandla phezu kwakho waze wamkele andazi igama lakho ngubani kanye ngoku kodwa ndiyakwazi uneshishini lemoto kuko konke endikwaziyo andinalwazi intoni engalunganga nawe wena uyakwazi oko injalo loo nto akho 50 ukuba uthixo uyakutyhila yintoni ingxaki ngoko okwamnye okunike umoya oyingcwele unako ukuphilisa akunike umnqweno wentliziyo yakho uyakholwa koko akukho apha ukwenzela isiqu sakho asiyongxaki yakho yeyothandekayo ngudade evirginia uhlobo lwengxaki ethile njengomqolo umfazi wakho uhleli phaya unesidingo naye ekholwa ingxaki endala yentliziyo nezinto ziya kumshiya yena uya lo mfazi kanye apha uqhagamshelene nawe ngumama wakho ukhathazwa kukuba ingaba unawo na umoya oyingcwele okanye hayi kananjalo unengxaki yesinyi esimkhathazayo kunye nokuthile okunye ugqirha phaya hlobo lwanamandla womfo wathi sisibeleko esiwileyo ubufanele utyandwe kwixesha elithile eligqithileyo wayengunobangela wakho wokuba ungatyandwa wayefuna wena uze apha uze uthandazele lowa ume kanye emva kwakhe uluzalano oluthile lo mfazi osemtsha uyazalana ngandlela ithile kodwa ungomtshato kuphela umtshato ngumtshato ukhathazwa malunga nosindiso lwakhe naye injalo loo nto kwaye uneswekile umfazi osemtsha ngqo yinyani niyakholwa masiphakamiseleni nje izandla zethu kuThixo oh Nkosi mdali wamazulu nomhlaba mqambi wobomi mnike waso sonke isipho esilungileyo thumela ubukho bakho phakathi kwabantu ngoku baphe iminqweno yeentliziyo zabo Nkosi sibulela wena ngoku sithandaza ukuba uya kubasikelela kwaye unike aba bantu oko banesidingo ngako ngoYesu Kristu iNkosi yethu amen. bangapi abakholwayo. Andikhumbuli kodwa ngandlela ithile ihambe hehla ngalo mntu kumntu othile. Ingaba konke bekuyinyaniso, phakamisani izandla zenu. Nabani ethethe naye, ingaba ibiyinyaniso lonke inyani. Ngoko kuyinyani ukuba umoya oyingcwele ulapha, ngaba oko yinyani. Ngoko ndikholelweni njengesicaka sakhe. Ndiyazi aniphumlanga nidiniwe, yabona. Sukuthandabuza, kholwa ngoku ukuba lona nguye. La moya uvuthuzayo oweza ngomhla wePentecost kwigumbi eliphezulu ukwayinto enye athe yathunuka aba bantu xa oku yabe kuthe kwenzeka ngokuba ngumoya oyingcwele omnye uyashukuma apha phezu kwenu wonke umntu kanye ngoku phandle phakathi kwezihlwele umoya oyingcwele ushukuma phakathi kwenu bangaphi ndifuna nina ninyaniseke kum njengoko bekuya kuba njalo ngale bhayibhile phambi kwam bangaphi abaziva benemvakalelo engaqhelekanga eyokuba into ethile iye yaza lowo ngumoya oyingcwele nguye ngoku kholwani ndim amazwi am ayinyaniso kuba uthixo ungqinele inyaniso yakhe ngebhayibhile ngqinele yona ngamandla ovuko lwakhe ngqinele yona ngophando lobunzulu lwakhe ngoko akukho kwanto engenye yokungqinisisa yona unguthixo ilapha ngoko ndizeni ndinixelela inyaniso wonke ubani kuni usebukhonini bukathixo kanye ngoku ukuba aphiliswe iqela lonke lenu niyayikholwa loo nto ngoku ndiyanixelela endifuna nikwenze ndifuna nina nje naphi na apho nikhoyo ngamnye kuni abeke izandla phezu komnye ukuze nizokubona ukuba asindini ninakho nje nani ulikholwa ukuba uva la moya oyingcwele ukuwe mhlawumbi hayi kusipho njengesi kodwa la moya oyingcwele ukuwe mntu uthile akukhathaliseki ngubani beka izandla komnye umntu emva koko uqubude intloko yakho bekani izandla komnye umntu nize niqubude intloko yenu ndiziva ndikhokelwe ekwenzeni oku ndiva ukuba kulixesha lokuphiliswa kwenu ukuba ninokukholwa o umoya oyingcwele uhamba ebaphulaphulini laa mfo mncinci ngaphaya osuka egeorgia uthandazela umntakwenu ehleli emva ngaphaya yiba nokholwa o usendaweni yonke nje ndaweni yonke ngoko sukuzithandazela thandazela umntu onezandla zakho kuye oko kuya kwenza wonke umntu athandazele omnye ngoku nkosi uyesu unyana kathixo owavuka ekufeni nkqu nezigrogriso zikapontius pilato netywina loburhulumente waseroma zange zibe nakugcina engcwabeni uthixo usomandla wehla ngomhla wepasika watyhalela ilitye emva waqhekeza itywina kwaye wavuka waza waba nabafundi bakho amashumi amane eentsuku wabayalela ukuba baye ehlabathini kwaye benze ezi zinto ezenziwayo ngoku leyo ibe ingamawaka amabini eminyaka eyagqithayo nkosi unguthixo akunakusilela ulapha le nkomfa ngale ntsasa esibe nayo sibonisene kunye malunga nezi zinto sibonisene ukuba unguthixo sibonisene isizathu sokuba unguthixo nesizathu sokuba ulapha kwaye ngoku sinomyalelo osuka kuwe wokubeka izandla omnye komnye oko koko usiyalele ukuba sikwenze uthe le miqondiso iya kulandelelana nabo bakholwayo ukuba babeka izandla zabo abagulayo baya kuphilisa lowo ngumyalelo wethu osuka enkomfeni ngoku nkosi ukuthobela kungaphezu kwedini ukumamela kunamanqathe enkunzi yegusha ngoku nkosi njengesicaka sakho ndiyayiyalela kwaye ndiyalela lonke idimoni wonke umoya konke ukugula konke ukuxhwaleka yonke into echaseneyo ebe ihlupha aba bantu ebukhoneni bukathixo ngobungqina bukamoya oyingcwele ngomyalelo wengelosi ethunyelwe kum ndicela umngeni lo moya ngelizwi likathixo lo moya wokugula nokuxhwaleka phuma ebantwini egameni lenkosi uyesu kristu ubayeke baphile, bayeke baphile. Satan, ungumkhohlisi nje. Sibize isandla sakho. Ixesha lifikile. Xa uYesu Kristu ezibonakalisile ebukhoneni bentlango. Ngoku, Satan, woyisiwe. Ngelinye ixesha, ube ubabambile abantu. Akunamalungelo asemthethweni ngoku. UYesu Kristu ukuhlube lonke ilungelo obe unalo eCalvary. Wahlawula ixabiso elipheleleyo. Waze wathi kugqityiwe. Lonke icebo elipheleleyo losindiso. Yonke impiliso. Konke kwagqitywa eCalvary. Kwaye wena kwathathwa kuwe. Yonke into owakhe wanayo. Ngesono nangokuwa. Ngoku sihlangulwe ngegazi likaYesu. Kwaye akunasigcina kwakhona. Sithi siyeke egameni lenkosi uYesu Kristu. Ngoku gcinani izandla zenu omnye komnye. Qhubekekani nithandaze. Gcinani izandla zenu. Qhubekekani nithandaze. Ngamnye kuni makacinge nje. UThixo ukufuphi. Umoya kaThixo ulapha. UThixo uyandiphilisa. Ukulunga kwakhe. Inceba yakhe. Ububele bakhe. Isithembiso sakhe senziwe saba yinene kum. Singashumayela siqhubeke iveki neveki. Ayisayi kwenza namnye umahluko ngoku. Umoya oyingcwele ulapha. Kuko konke anokwenza nangaliphi ixesha. Ukuba lapha kanye ngoku. Kanye ngoku ndiyakholwa. Umoya oyingcwele uzibonakalisile kum. Eqondisisa kum ukuba uThixo ulapha. Ndiyamkholelwa. Umsebenzi ogqityiweyo. Ndinaye. Libango lam. Ngoku ndizaliswa ngumoya oyingcwele. Izifo zam. Iinqaqambo zam neentlungu zam ziyemka. Zonke iinkoleko zam ziyemka kum. Leyo. Yindlela yokuthandaza. Ngentloko yakho iqutyudiwe. Amehlo evaliwe. Kholwa kuphela ngoku. Gcina intloko zenu sikutyudiwe ngoku. Siza kucula ngoku njengokuzolileyo.
Kholwa kuphela.
Ukuhla ukusuka entabeni. Umntwana unesathuthwane. Abafundi babe phaya bebuzisa kuyise. Uyise wabalekela kuyise. Waze wathi, Nkosi, nceda umntwana wam. Wathi, ndinganako ukuba uyakholwa. Ndinganako ukuba uyakholwa. Yiloo nto ayithoyo ngoku. Ndilapha. Ndisandula ukuhla ukusuka eluzukweni. Ndilapha. Ndiphakathi kwenu. Ndibambe le nkomfa nani. Ndithambise umalusi. Ndilapha. Ndinako ukuba niyakholwa.
Kuba zonke izinto zinokwenzeka. Kholwa kuphela. Kholwa kuphela.